sikhothamise amakhanda ethu okomzuzwana nje senze lo mkhuleko. Wayesekamba igama lendawo ngokuthi uJehova Jireh, njengalokhu ibonwa entabeni yenkosi kuze kube namuhla. Baba wethu wasezulwini, siyabonga kulobu busuku ukuba sibe nalenhlanhla yokubuthana ndawonye egameni lenkosi uJesu ukuyikhonza emoyeni wokuvuka kwayo. Futhi sibonga kakhulu kuwe ngalokho osuvele usenzele khona ngokuzikhomba wena uqobo ngezwi phakathi kwethu nangokuvuka. Namathemba ethu akhiwe aphezu kakhulu Nkosi, ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo akasuye umuntu uNkulunkulu womlando, kodwa uNkulunkulu wenkathi yamanje, lo ovukile kwabafileyo futhi ufakazisile ukuba uNkulunkulu owayenoMose nano-Abrahama nabo bonke abapostoli, futhi usenguNkulunkulu ofanayo. Manje ke okwethu sijoyina phakathi no-Eddie Peronet njengoba wathi, amathemba ami lakhelwe phezu kwalutho olungaphansi kodwa igazi likaJesu nokulunga. Ngakho siyakubonga ngalokhu okuthokozisayo okukhulu nenduduzo esinayo. Baba, kulobu busuku uma engaba khona oyedwa lapha phakathi kwethu kulobu busuku ongenalo leli themba elikhulu, kwangathi leli kungaba yihora ukuthi lelo qiniso eliphakade elilodwa elikhulu lizokwembula kubo, Baba, ukuthi bazokwazi ukuthi isizathu sokuba babe lapha emhlabeni akusikho nje ukusebenza. Futhi leso ngesinye sezizathu kusobala, kodwa isizathu esikhulu ngukuba yindodana noma indodakazi kaNkulunkulu. Futhi kwangathi lokho kungaqedwa kulobu busuku siphe khona Nkosi. Sibusise manje njengoba sihlanganyela ngasezwini lakho. Izwi lakho liyiqiniso, futhi kwangathi umoya ongcwele omkhulu angathatha izwi likaNkulunkulu futhi alehlukanisele thina njengoba sinesidingo, ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Ngiyabonga ngethuba ukuba ngibuye futhi kulobu busuku nokubhekana nani bantu abahle futhi ngaleli vangeli elikhazimulayo. Sikumemezelile lokho manje kusasa ekuseni usonto sikole, abalusi abahlangene nababambisanayo banosonto sikole ohlangene khona lapha. Ngicabanga ukuthi lokho kuhle ngempela, futhi abaningi babo ukhiphe izihlalo emabandleni abo base bezileta lapha benzela abantu, futhi ngempela kuyisenzo esihle esithembekile sabantu kuba benze into. Sibonga kuNkulunkulu ngesimo sezulu esihle asiphe sona, babikezele ukuthi bezizoba nezithotho nezinto ngaso sonke isikhathi, kodwa uzigcine zihlehlile izichotho, futhi asibanga neyodwa encuye enkathazo. Siyabonga ngalokho. Futhi manje kulobu busuku kunikezwe sibe nje nezinkonzo zobuvangeli ezijwayelekile, futhi uma kukhona noma yiziphi izihambi kanye nathi asigcizelelanga kakhulu ezonini eziza kuKristu. Futhi ngithathe indikimba ngolwesine olwedlule ebusuku, futhi angikaze ngifike kuye namanje. Sikhuluma ngo-Abrahama nje, futhi asikaze sifike endikimbeni namanje kaJehova Jireh. Ngakho sizama ukuqeda lokho kulobu busuku, futhi siyethemba ukuthi iNkosi izosindisa wonke umuntu ongazindisiwe, futhi igcwalise wonke umuntu ongagcwalisiwe ngomoya ongcwele kulobu busuku. Manje cabanga ngakho ngokusondele kakhulu impela siselapha, futhi sisakhuluma, vula inhliziyo yakho ukuze umoya ongcwele ungakhuluma phakathi kuwe. Senzani lapha empeleni na? Ucabangi sise lokho nje, ini ibikade iyini impilo yakho na? Ukhonela ini lapha na? Ngawe uNkulunkulu, sesimene sinjalo ukuthi uNkulunkulu angathola konke, konke lokho akubekele khona lapha kuwe na? Uma kungenjalo khona ke Asikuxazulule lokho kulo busuku bangani. Nginabanye abangani abanamathele ngapha abavela ebandleni lami. Abanye be omunye wabaphatheli engibaziyo nababili noma abathathu babazalwane. Ngiyawukhumbula nje umndeni omusha uhlezi lapha kulo busuku wakaphana ovela lapha ndawo ndawo ushayela amamayela amaningana njalo njalo ngesonto ngikhuluma enhla eIndiana. Futhi umnumzane Welch Events nomndeni wakhe ulapha ndawo ndawo angazi nje ukuthi kuphi ngamhlanje kade ngitadisha kwangempela usuku lonke futhi bengiwezwa amaphimbo abo phandle lapho ngaphandle futhi ngazile bebeseduze manje kusasa ngelesibili ngelesibili ngo kusasa inkonzo yonke kusasa ntambama inikezelwa kwabagulayo okomkhuleko wabagulayo. Manje abantu abaningi babhekisela kuyo njengenkonzo yokuphilisa. Awu asithandi ngempela ukuyibhekisela kanjalo ngoba asiyibize ngenkonzo yokukholwa. Manje uma ukukholwa kwethu kungafika kuleyo ndawana emva kokuba ekhonjiwe phakathi kwethu futhi azi yonke into esenhlizweni yethu futhi ekufakazisile kithi niyabo ukuthi uyaphila futhi wakuqinisa ngombhalo. Niqaphelile ukuthi unisekele kanjani lonke izwi ngobukhona bakhe obuphilayo na? Niyabo? Niyabo, niyabo, manje lokho kukhombisa ukuthi awudingekile nje ukuba ucabange ukuthi nje sizama ukusho ukuthize okuwuhlobo lwento ethize eyinganekwane ethize. Lokho leli Bhayibheli elikuthembisile, lokho yiqiniso, niyabo, manje lonke izwi liqinisile. Manje ngahle ngingabi nakho ukukholwa kwenele ukwenza lonke izwi lalo lisebenze. Kodwa impela ngeke ngime endleleni yanoma yimuphi umuntu obenalokho kukholwa. U-Enoki waba nokukholwa ngokwenele ngelinye ilanga ukushaywa umoya kwantambama noNkulunkulu futhi nje belokhu behamba benyukela ekhaya ngaphandle kokufa. Manje ngicabanga ukuthi ibandla lizofanele lifike kulokho. Okholweni lokuhlwithwa ngingahle ngingabi nakho lokhu kukholwa njengamanje kodwa ngiqinisekile angeke ngame endleleni yomunye umuntu obenakho lokho kukholwa. Ngakho sethemba ukuthi uNkulunkulu uzosinika ukukholwa okukhulu futhi kusasa ukuthi akuzuba khona umuntu obuthakathaka oshiywa endlini uma bedlulela emkhulekweni. Sizokukholwa nje lokho. Futhi manje uma sizokholwa manje ngikubonile lokho izikhathi eziningi kakhulu. Ngisibonile isikhathi lapho izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu. Cabangani nje manje. Hayi amakhulu angamashumi amabili nanhlanu. Izinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu kuphiliswa okuningi okugqamile kwenzeka ngomkhuleko wodwa eThekwini eNingizimu Afrika. Balayisha angazi ukuthi amaveni amangaki amakhulu. Amabili awo ayengagcwalisa yonke lento phakathi lapha athathe lokho okufakwe lapho iveni enkulu yaseBrithani ayizithupha nayesishiya galombili amasondo kuwo kanjalo nje iveni emva kweveni eza ehla nezagila nezihlalo ezinamasondo noma lokho abakubiza ngezihlalo ezinamasondo izinto ezincane abathwala ngazo abagulayo futhi babehlise bedabula emenweni nebhubesi libalandele babe bakhwelisa ngokukopela phezulu esihlahleni bese ke beqhubekela emhlanganweni bese kuthi ke ukubona nje emsamo umfana okuqala oza emsamo kwakungowesifazane futhi wayemakwe uMohammed nechashaza elibomvu phakathi kwamehlo akhe futhi ngiyambuza ukuthi wayekwazi yini ukukhuluma isingisi. Wayesethi kancane nje ngase ngithi ngiyabona ukuthi ungokaMohammed okaMohammed wathi yebo ngathi yini uze kimi njengomKristu na uyingane kumpristi wakho na wathi ngiyakholwa ukuthi ungangisiza. Ngase ngithi awu ngeke ngakusiza ngaphandle uma ukholwa kuJesu Kristu. Wayesethi awu ngizibonile izinkonzo lapho nje izinsuku ezintathu sasithi asibe cishe nezinkulungwane ezingamakhulu amabili zihlezi ngaleyo nkathi endaweni. Ngako manje ke babe nazo zibiyele kimbinqi ngoba babe nezimpi zobuzwe futhi. Ngase ngithi awu manje uzofanele ukukhona kuJesu Kristu. Ngase ngithi sebake walifunda iTestamente elisha na? Wathi ngilifundile. Ngathi cabangani ngomlayezo engiwunikezayo nje ngaye enguyena izolo namuhla naphakade na? Wathi ngiyawukholwa. Ngase ngithi manje ke ukuba inkosi uJesu ibiphila namuhla isivele ukuphilisile mayelana nokuhlupheka kwayo sekuvele kulondoloziwe, kodwa ubuzofanele ube nokukholwa futhi ukuba ibilapha ibizokwazi ukuthi ungubani, ibizokwazi ukuthi wenzeni, ibizokwazi konke ngawe. Uyakukholwa lokho na? Wathi yebo mnumzane. Ngathi uma izokwembula lokho uyayikholwa manje ke ibizoba indodana kaNkulunkulu futhi ivusiwe kwabafileyo futhi iphila njalo njalo lapha manje na? Umoya wayo kimi nalawa amanye amaKristu na? Wathi ngiyakukholwa. Ngathi okukhonela lapha umyeni wakho ungemfishane indoda ezimukile inamadevu amnyama emavikini amabili endlule wakudokotela nanti igama lakho. Ngangingakwazi ukulibhala, ngingakwazi ukulisho, ngafanele ngiliphele, kwakuyigama lobu Mohammed. Wathi kunjalo. Ngase ngithi manje ke nendoda yakho yalinda eholo yayiqoke isudu empunga nesiqoko esinsundu ngokumpofu. Ngathi udokotela wayethi ukuba yindoda ende encane ngomzimba, wayefake izibuko ezinkulu zegobolondo lophondo, wakunikeza ukuhlola kwabesifazane futhi wathola ukuthi wawunesikhwama esinobomvu esibelethweni. Wathi yiqiniso lelo? Ngathi yamemukela uJesu njengomsindisi wakho na? Wathi Jesu Kristu yiba ngumsindisi wami. Elandelayo kwakungumfana omncane owayenezingcemo futhi babevumela nje kuphela izithunywa zenkolo zihambe zithole ngamuye noma ababili esizweni ngasinye. Wawungena kukubamba kungekhondlela nhlobo, ngakho babenamakhulu ngamakhulu ombutho ezama ukubabamba futhi abakwazanga ukukwenza. Futhi ngakho manje ke lona omncane umfana onezingcemo bamhlalisa emsamo cishe ibanga nalokho futhi phezulu emsamo leyo minduze emikhulukazi amakhala ninabodade lapha elithanda izimbali eminye yaleyo minduze amakhala lapho angama inchi ayishumi nesishiyagalombili ukuvundla ephuzi emhlophe emihle futhi babenawo ingeyasendle nje babenomqulu wezimbali ubekwe uzungezile. Futhi ngangikhuluma bamhlalisa ngezinqe umfana omncane isithunywa senkolo samhlalisa ngezinqe nomfo omncane wayeyingcemu wayesanda kuba nedina lakhe nje. Ngezinye izikhathi uhlobo lwabo lokudla luxake kabi wayene bathatha usiba oluncane bese bedonsa imithambo yenkomazi kulokho abakubiza ngebhakede uyisaka elincane isikhumba esithungwe sehlanganiswa bese bededela igazi elishisayo lingene lapho bese ke besengela ubisi oluncane kulo bese bekuphehla futhi kwenza omnandi uswidi wabantwana. Ubungeke ukufune okunye kwakho? Ubungafuna sithandwa na? Qhabo. Ngakho lokho kodwa yena lokho ayekade ekudla amehlo akhe amancane ayeyizingcemu. Ngathi manje noma ubani angabona uzokwazi ukuthi yini engalungile ngomntwana amehlo akhe liyingcemu. Uma bengingayisiza leyo ngane ngathi ngempela bengizokwenza, kodwa ngingeke ngayisiza, akekho nanoma ubani omunye. Ngathi kubodokotela ubengakwenza ngani? Uma ubengekwenze khona-ke ubeyoba yinto ethize kanzima ephuma enhlizweni kadokotela ukuba ubengayisiza. Ngathi angicabangi ukuthi bebengaba noma yiyiphi enye indlela yokwenza ngalesi sikhathi ngathi kodwa manje inkosi ngebula kimi ngengane kwase kuthi ke kwathi ingane uyisa nonini abayizithandani ezincane ngomzimba lokho kwakuyi wayengumzulu futhi ngokwejwayelekile baqatha ngathi lona yibo behlezi khona phandle lapha manje igama labo ngusibanibani ngase ngithi manje ke ingane yazalwa inezingcembu isizathu umama bavele bayamkhola umKristu ngoba kuyingaphakathi lomncane ugoda sithandaze kunesithembe sikaKristu silenga ngakwesokudla sodonga futhi ngathi futhi ingane kwathi nje umama angakhombisa ubaba ingane yayinezingcembu ubaba nomama basukuma ukuqinisekisa ukuthi kwakunjalo ngabuka ebuva enganeni encane amehlo aye eqonde njengawami lapho ngathi manje uyabo inkosi ngathi ngikaze ngibe semafidini ayishumi engane ingane iphilisiwe ngavele nje ngayedlulisa futhi ngabiza olandelayo futhi ke ngikathi kwenza ngezwe isiphithiphithi uDokotela Bosworth noDokotela Elbaster izimanager zami emhlanganweni babekopisana nomunye umuntu futhi nga kwenziwa isiphithiphithi esinjalo lo mfo wayezama ukufinyelela emsango noma ezama ukufinyelela phezulu lapho futhi kwakukhona odokotela abaningana odokotela bezokwelapha behlezi lapho ngakho lo dokotela wezokwelapha wathi wayekhuluma wathi ngifuna ukukhuluma naye ngaleyo ngane ngaphenduka ngathi yini indaba dokotela na wathi waze kanjani ukuthi ngangingudokotela na ngase ngithi ngudokotela wakhuliswa eNgilandi ungudokotela waseBrithani ngase ngimtshela ukuthi wafunda apha esikoleni wathi manje mnumzane Branham ngingaqonda ukuthi kukuphi lapho ukufunda umqondo ungafunda umqondo wami ngathi angifundi wona umqondo wakho dokotela wayesethi kodwa engingakuqondi wathi ngiyakhona ukuthi ukhona uNkulunkulu futhi ngiyazi ukuthi lowo mnduze ungeke waphila lapho ngaphandle kwaNkulunkulu wathi ngoba unokuphila kuwo wathi kodwa ngabe uyaphatheka na ngihlalise leyo ngane emsamo ngayihlola amehlo ayo beliyingcembu khona lapho futhi nansi ingane manje namehlo aqondile kwenziwe yini mnumzane Branham na ngathi uJesu Kristu wayesethi wathi awu manje buka wathi ngiyakholela kuNkulunkulu wathi kodwa ngifuna ukukubuza umbuzo njengomfundisi manje uyithwebulile yini leyo ngane na ngathi mnumzane futhi uchaza ukuthi inhlangano yezwelapha yaseBrithani ikunika lesenzo ukuba usebenzise umuthi futhi ungazi lutho ngokuthetshulwa kunalokho na uma kuthwebula kuyoqondisa amehlo ezingane ubufanele usebenzise ukuthwebula uyabo wayesethi awu ngitshele ukuthi kwenziwe yini ngathi uJesu Kristu wathi buka wathi ngiyakholwa ngithe uNkulunkulu ukulowo mnduze lo mnumzane Bosworth wathi manje uzoqala isibhelu lapha isizathu babenokwehlukana futhi lapho niyazi futhi ngakho ngathi uzo manje ke impi iyobuzwe ngathi uzoqala isibhelu manje ungakwenzi lokho ngathi uthatha isikhathi esiningi kakhulu saleyo ngane ngase ngithi nakho kufanele ukwenze ingane ibini lapho wayibeka emsamo ukukhola kwayo uqobo nokukhola kukanina ngokuyitshela lokho kwayiphilisa ingane amehlo ayo abephambene lapho ayizange ingithinde noma izibe ngakimi kumbe noma yini enye angizange ngisho ngibe ngaphezu kokuyibuka futhi ngayibona ingane ngabuka emuva ebandleni ngabona umbono ngasho ukuthi ubuyini ngase ngibuka emuva amehlo engane beliqondile futhi wenyuka phansi kwaleyo mike enkulu ehlangene wathi ngiyamemukela uJesu Kristu njengomsindisi wami yabo ngenkathi ngisuka eThekwini wagcumela ngale kothango lapho abaningi cishe ishumi abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amabili wayephandle lapho kuba bathi uhambe kahle futhi noma ukusuka hayi eThekwini ngiyaxolisa eJohannesburg futhi wagcumela ngaphandle wayesengidumela okhalweni kanje wayesengitshela ukuthi wayese uyekile umsebenzi wakhe edolobheni uthi uphendukela ensimini yemishini njengesithunywa senkolo sokwelapha ngemithi kubantu futhi ngenkathi ekhuluma kimi waqala ukukhuluma ngezinye izilimi lapho ekhuluma kimi lokho kuqinisile udokotela wezokulapha ngemithi wasesheshi olandelayo ezansi lapho kwakungumfana omncane noma insizwa ngeke ngibe nesikhathi sokungena kukho yayinjalo yadingeka ihambe ngezandla zayo nezinyawo kanjalo babe neketango elizongoloze intamo yayo njengenja ngase ngithi hey wena lowo mfo bandla uma noma yimuphi umuntu ebengamsiza futhi angakwenzi bekungaba ngumuntu onenhliziyo enomoya kabi ngathi kusobala manje ngeke ngaphisa noma ubani uyakwazi lokho ngeke ngamphilisa ngingasho nje kuphela uma inkosi izongikhombisa ukuthi kwenzekeni noma ukuthi kwabangelwa yini noma ukuthize ngoba ukuphilisa sekuvele kuthengiwe manje ngifuna nina abantu lapha ogulayo nikuqonde lokho ukuphilisa sekuvele kuthengiwe senivele niphilisiwe ukusilela nje kokukholwa konke kungenzeka kulabo abazokholwa nifanele nikukholwe nje lokho manje futhi ngakho manje ke sithola ukuthi lo omncane lo mfo lapha ngathi menyiseleni lapha futhi babe mhola ngeketango futhi wacabanga manje ngezinye izikhathi izizwe zifuna ukwenza ukuhlekisa zenze lezi vakashi futhi benza umdanso omncane niyazi umdanso omncane wesizwe ukuba bathole izinhlavu zemali ezivakashini futhi wacabanga ukuthi ngangifuna ukuba enze udansa umfana wayengaphilile ngisho nangokwengqondo futhi ya bengingesho kulesi sixuku esixubile ngoba abagqoka izingubo niyazi abesifazane babo abesilisa nabo bonke bahambaze ngakho baba nje mhlawumbe isiqephu sendwangu noma ukuthize kodwa wayehamba ngezandla zakhe nezinyawo futhi nje kwakwesabeka kabi ngakho manje ke ngibambamba ngeketango kanjalo base bemkhuphula benalo lizongolozele intamo yakhe bemhola futhi wayezama ethi ha baba ngazama ukumenza aqonde ukuthi kwakungesikho lokho engangifuna ngi umumushi wamazulu ngathi manje yisho amazwi mtshele ukuba ame athule du futhi nje akholwe waye sengibuka phezulu kanjalo futhi ngathi manje umfana ubekanjalo kusukela esengumfana omncane oyizikhundlwana ngathi ayikho ngempela acabanga ngakho manje umfowabo kuphakathi kokuthi wayegibele inja ephuzi noma imbuzi waphoswa ngase ngithi wazikhubaza uhamba ngezagila ezimbili ngase ngithi manje ngibona insizwa iphilisiwe yona isizitshikile izinduku zayo zokugugela cishe ngaleso sikhathi kuthatha imizuzu engamashumi amabili ukubathulisa umfana wayehlezi cishe ebangeni eliyizindlu ezintathu zedolobha phandle lapho ezantsi kuleyo ndlela nangu eza nezagila ziphezulu phezu kwezandla zakhe nje egijima ngalo lonke ijubane ayengalihamba wayephilisiwe ezantsi le lapho ngenkathi lomumushi ongumzulu abahumushi abayishumi nanhlanu abehlukene bemi lapha ya usho igama udingeka ulinde lize ledlule kubahumushi nangu eza nezagila phezu kwekhanda lakhe kanjalo wayephilisiwe futhi manje ke ngakalaza ngaseke ngiqaphela futhi ngimbuka ngambona esuma lowo ngumbono yikho into ezomisa lokho qhabo sekuvele kuphelile ngaleyo nkathi niyabo nje ngilindele izwi manje bukani lomsombuluko ozayo ngizoba neminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu ubudala usuku lwami lokuzalwa uthi ngibone imibono kusukela ngisengumfanyana angikaze ngibone namunye wayo wehluleka futhi ngizobuza noma ubani uma bake bawubona wodwa owashiwoyo uke wehluleke ungeke wehluleka nguNkulunkulu ngakho ngaseke ngiwubona ngaseke ngicabanga nandi ithuba lami manje lokuba ngithole ukuthola ukubizela kwami i-altare futhi ngambone isukuma ngazi ke ukuthi wayezophiliswa ngobani yabo sekuvele kubonisiwe kuzofanele kube ngaleyo ndlela kuyiloko kushiwo ngumbono kuyiloko impela kuqinisile bangaki owaziyo ukuthi lezo zinto ziqinisile na lokhu ukuba izihambi zibone uqinisile hlobo abukho wehluleka kuko uNkulunkulu njalo ubekwenza kube ngokuqinisileyo ngacabanga nasi isikhathi sami sokubizela i-altare ngathi manje lo mfana lapha ngeke ngamphilisa kodwa uma amandla kaNkulunkulu engibonise umbono khona-ke uzophiliswa manje manje uma engaphiliswa khona-ke ngingumprofethi wamanga kodwa uma ephiliswa bangaki kini phandle lapho abazokwemukela uKristu njengomsindisi oqondene nawe na kwakukhona ngiqakele kwakukhona abakaMohammed abayizinkulungwane eziyishumi lapho ngakhuluma nje izinsuku ezimbalwa ngaphambi kwalokho endodeni eyisihlakaniphi yathi lowo mklomelo obusisiwe niyazi bavela kwamadala amamede operesiya abashintshi noma behluse ungeke washintsha noyedwa walabo bafo ngakho futhi babelapho behlezi lapho omunye wabesifazane bakaMohammed wayesanda kwamukela uKristu nje nalokho kwabathonywa nendodana kaMahatma Gandhi yayilapho ngakho kwakukhona lo mfana futhi ngakho ngathi yima umenge izinyawo zakho uJesu Kristu yakusindisa awu wayelokhu ezama ukuhamba kuququ kanjalo ngawela futhi ngathatha iketango ngesandla sami ngathi sukuma uJesu Kristu yakusindisa manje nandi iBhayibheli uthi uma nonke nazi ke ukuthi kwenzekeni kulobu busuku obumbala obedlule bengingelokothe ukuba ngisho noma yini ebingaba yiphutha kulokhu lapho lo mfana wayehluphekile kanjalo wahamba umhlane wakhe untengantenga phakathi le njengehashi lintengantengisa umhlane izandla zakhe nezinyawo zakhe izandla zakhe nje sasinamaqhubu nje njengezinyawo zakhe ngenxa yokuhamba okokuqala empilweni yakhe wama ngezinyawo zakhe izinyembezi zaqathakela esiswini sakhe esimnyama kanjalo egijima nje ehla kanjalo akaphilisanga kuphela kodwa esangulukile niyabo ngibonile ngathi manje kini nonke enizokholwa mabakhole manje ngisazokhuleka ngifuna ukwazi ukuthi bangaki lapha ngathi enizomamukela uKristu njengomsindisi na futhi kwakubukeka njengolwandlekazi futhi barejista abomdabu boblankete abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu ababengasazi esokudla esandleni sokunxele beza kuKristu ngiyakhumbula ngikhuluma eKiwanze kungekudala futhi manje-ke ngiyakhumbula umfo owangigcoba ebandleni le-missionary baptist owayehlekisa njalo ngathi lokho ibhabhu okubiza ngobuhlanya uyabo kuzuze eminingi imiphefumulo kuKristu ngehora elilodwa kunamashumi ezinkulungwane zamadola ibandla lebhaptisi elizifake ezithunyweni zenkolo laphaya sabathola beyini na laphaya bekhaselwe njengomKristu kanje futhi bephethe isithixo ngengalo yabo uma umoya uchaza amandla angabonwa njengomoya ovunguzayo uma wehluleka lo ungeke lokho ngamandla awo futhi labo ngabona bomdabo woblankethe izinkulungwane ezingamashumi amathathu benikele ukuphila kwabo uKristu futhi beya ezizweni phandle phakathi lapho bezuza abanye abangani babo kuKristu futhi ngenza umkhuleko owodwa kwalo lonke iqembu futhi icisho amahora amane kusukela ngaleyo nkathi uSidney Smith imeya yetheku uSidney Smith imeya yetheku eNingizimu Afrika wangibiza ocingweni okungukuthi bakukade kukhona wesifazane owayekade efile ebusuku ngaphambi kwalokho futhi ngangikade ngibizwe ukuba ngikhuleke futhi wayesemhlanganweni ephila futhi ngakho manje ke lobo kwakungubuhlobo buka Sydney Smith futhi wayexhuxuma ngakho konke kwase kuthi ke ngenkathi lokhu wathi yana ewindini lakho bese ubuka abeza behla ngomgwaqo futhi nakho kuzala omaveni amakhulu nje enqabelwe egcwele nabomdabu ababekade bekuleyo mibhethana nezinhlaka ngalokho kusa wayehamba ngemuva nezandla zabo ziphake eme bekhala izinyembezi becula ngolimi lwabo lomdabu kholwa kuphela konke kuyenzeka futhi kungasekhompi phakathi kwabo nje umuqa emuva komuqa beza behlela lapho ama truck ehamba kanjalo nabaphelekezeli abanga maphoyisa no risho wayejika ndawo zonke kanjalo kholwa kuphela manje uma abomdabu bo blankethe ongasazi esokudla esandleni sokuncele engemukela lokho thina ke niyabo niyazi ukuthi kungani abakaze bahloshwe nganoma yiluphi uhlobo lemfundiso niyabo sibe nabo bonke abantu udokotela sibanibani uthi kungubuhlanya lona omunye uthi kungubufunda umqondo lona uthi akukho lutho kukho lona uthi uDevil awazi ukuthi yini ozoyikholwa yingaleso sizathi kulukhuni indawo elikhulu kunazo zonke ukuba nezinkonzo zokuphilisa ise USA kunjalo lapho bona lapha ya abazi lutho ngakho abangaze beze lutho yabatshela banjengomntwana nje bayakwemukela futhi bakhole basuke bahambe Inkosi sisize manje kanye nje futhi ukuba sikhuleke singeke sakhuleka kakhulu impela leyo nto eyodwa iBhayibheli lathi ngithanda ukuba amadoda akhuleke ezindaweni zonke ephakamisa izandla ezingcwele Semukele Nkosi enhlanganyeleni yakho lapha njengoba sizinikela thina kuwe inhlanganyelo yezwi lakho ukuba wena uyizi sicela egameni lika Jesu kunuma ezinhlizweni Amen. Sishiye uAbraham izolo ebusuku sikale naye futhi ngale esahlukweni amashumi amabili nambili sika Genesis lapho ayenikela khona phezulu ngendodana yakhe kuphela isifanekiso sikaNkulunkulu enikela ngendodana yakhe sikale emuva ngaleyo nkathi saqathaka sabuya ukuba simcoshe futhi impilo yakhe futhi asikaze sisuke kuyo namhlanje simshiyile izolo ebusuku ngale cishe esahlukweni seshumi nesithupha noma ishumi nesikhombisa ngiyakholwa isahluko ishumi nanhlanu yilapho esimshiye khona futhi sizozama ukukuqeda nyaka lo busuku ngoba nginomlayezo wokuphilisa ngokukaNkulunkulu nje inkosi ithanda wakusasa ntambama futhi manje wonke umelusi uyamenywa letha ibandla lakho woza lapha futhi ume nabo wenzele umkhuleko manje siyaqonda ukuthi ngezinye izikhathi ukuthi uJesu wenza into futhi wenza izinto ngezinye izikhathi wena uthi kungani avumele lezi zinto pho futhi kune mina kungani avumele lezi zinto ukuba zibe khona na ngezinye izikhathi kwenzelo kuvivinya ukukhola kwakho izikhathi eziningi si futhi wenza izinto ngokuxakile yini angavele nje aphume bese ethi ngiloku futhi ngiloko akakwenzanga lokho endaweni yokuqala niyabo ukwenzela ukuvivinya ukukhola kwakho Bukani abapristi bacabanga ukuthi mhlambe wayezokwehla futhi akhulume kuKeyfas umpristi omkhulu kodwa wazalwa kanjani na emkhombeni futhi wenqatshwa ngokoqobo ngabantu bakhe uqobo namahlelo akubo angalezo zinsuku manje siyathola ngesinye isikhathi uJesu ekhuluma ngingathanda nje ukubhekisisa isicaphune esisoda esincane lapha engingathanda ukusenza uJesu kulesixuku esikhulu esimzungezile futhi kwakubukeka sengathi kwakunabaningi kakhulu ngakho obhekisisani ukuthi wathini uma ningadli inyama yendodana yomuntu futhi niphuze igazi layo aninakuphila manje ngicabanga ukuthi udokotela wezokwelapha ngemithi kumbe noma yimuphi umuntu oyisihlakaniphi wayeyo cabangani ngenkathi bezwa ngomuntu owaye negama lokuba ngumntwana ozale ngaphandle komshado nofana kakhulu nembuka kubantu bangalolo suku asukume futhi enze isicaphulo esinjalo uma ningadli inyama yami futhi niphuze igazi lami ngani babeyothi lo muntu indlabantu ngani hey siphuze igazi lomuntu futhi sidle inyama yakhe ninabandla sukani kumuntu ohlanya njengalowo akazange akuchaze wayengadingi ukuba kuchaze kunjalo wayefuna ukubona nje ukuthi hlobolweni lokukholwa ababenalo niyabo wena uma ukholwa kholwa angikatshali ukuthi noma ubani uthini uma ngikhulekele abantu abayizinkulungwane ezinhlanu kulobu busuku futhi zonke izinkulungwane ezinhlanu zafa kulobu busuku ekuseni bengiyobe ngilokhu ngisakhulekela abagulayo niyabo kuyilokho kushiwo uNkulunkulu ikhona ukubalulekile akusikho lokho okwenziwa abantu niyabo futhi uNkulunkulu wathi futhi uma ningadli inyama yendodana yomuntu futhi niphuze igazi layo alinakuphila kini awu hey yabo bantu lelo qembu eliyizihlakanini ngani bathi sukani kulowo muntu uyahlanya uyindoda yasene ngani uyindla bantu sidle umzimba walowo muntu manje akazanga ukuchaze manje wayekade nabashumeli abangamashumi ayisikhombisa abagcotshiwe naye wacabanga ukuthi wayenesixuku esikhudlana kakhulu lapho ngakho isixuku sahamba sasuka kuye ngakho wayenabafundisi abagcotshiwe behlezi lapho ukuthi wabathuma baphuma abangamashumi ayisikhombisa abo wathi niyothini uma nibone indodana yomuntu yenyukele ezulwini lapho yavela khona na manje akazange akuchaze futhi bona abashumayeli bathi lo muntu enyukela phezulu ezulwini lapho avela khona na ngani siyamazi umama wakhe kade sisethebeleni lapho azala khona siwubonile umbhede wengane athunduzelwa kuwo sidoba naye silele phandle lapha ezingwini naye nale ndodana yomuntu yenyukela phezulu lapho ivela khona ivela eBethlehemba kuphi lokhu ukwenyuka lokho kukhulu kakhulu kithi futhi bahamba basuka kuye akazange akuchaze akazange wayengadingi ukuchaza lutho uNkulunkulu akadingekile ukuchaza lutho uNkulunkulu uyakwenza nje ngoba wakwethembisa akakuchazi khona ke abayishumi nambili kuphela bakhe wasala futhi waphenduka futhi wababuka wathi ngikhethe ishumi nambili lenu futhi omunye wenu unguDevon wathi niyafuna ukuhamba nani na khona ke uPetro washo lawo mazwi amakhulu siyakuya kubani nkosi na ngokuba siqinisekile ukuthi wena unezwi lokuphila babelibonile liqinisekiswa kakhulu ngokucacile kule ndaba ukuthi abapristi bathini ukuthi noma ubani wathini bazi khona lapho lokho ukuthi wayenezwi lokuphila wathi unezwi lokuphila futhi manje siyaqaphela kule ndaba ukuthi abanye bezeni ukuthi basuka kanjani bahamba labo bafundi babemiselwe ngaphambili babemiselwe ukuphila kuphakade labo babengenakulichaza kanjalo nabo bonke abanye babengelichaze kodwa kwakukhona into ethize phakathi kubo lokho kumelwa ezulwini umcabango uNkulunkulu ayenawo ngabo ngaphambi kokusekela kwezwe wawuzibonakalisile lapha futhi babexhumene noNkulunkulu futhi wayeqinisekisile ukuthi leso kwakuyisethembiso sikaNkulunkulu esiqinisekisiwe futhi akukho lutho oluzoshintsha kubo lobo ngoba ngempela ubuKristu bangoqobo namuhla abantu bathi abafane njengoba babenjalo ngezinsuku ngenkathi abafundi wayephandle olwandlekazi futhi ngobuye obusuku kwaqubuka isiphepho futhi kwakungekho lutho onke amathemba laselingasekho ukuthi babeyoke basindiswe futhi bambona eza ehamba phezu kwamanzi manje umkhumbi wabo wawusugcwele amanzi noseyili wahlakazeka nezigwedlo singasekho futhi babebambene bedazuluka futhi babuka phandle lapho futhi bambona eza ehamba phezu kwamanzi futhi wayemesaba ithemba labo kuphela futhi babesaba into kuphela eyayingabasindisa uma leso kungesiso isithombe seqiniso namhlanje futhi bacabanga ukuthi kwakubukeka njengesipokwe niyazi bathi bamemeza ngokwesaba yithongo kwakubukeka kakhulu njengokwethongo lokho kuyinto efanayo okuyiyo namhlanje kodwa uma nje nizokwenza njengoba benze ngenkathi bememeza balizwa lelo phimbo liza ningesabi yimina ningesabi yimani sibindi futhi uma nje nizobhekisisa izwi lesithembiso salolu suku nizozwa lelo phimbo elifanayo likhuluma ngezwi yimi ngethembisa ukwenza lokhu ngezinsuku zokugcina ningesabi ningesatshiswa bekani ithemba lenu kimi ndodana kaNkulunkulu ukuthi ingubani kukholweni manje sishiye u-Abrahama ebukhoneni buka Elohim izolo ebusuku lapho simehlise ngezithembiso futhi manje isithembiso sokugcina ngaphambi kokufika kwendodana sithola ukuthi indoda yenyuka igqoke njengendoda idla njengendoda yakhuluma njengendoda no-Abrahama wayibuka futhi wakhulumisana nayo njengo-Elohim Elohim amabili ayehlele eSodoma kuyoshumela ezansi lapho futhi sifanisa leso simo namuhla nonke niyekhumbula indaba lapho esiyishiye khona nje ngokuphelele into efanayo njengoba uJesu wabikezela ukuthi kuyoba njalo ukuthi njengoba kwenzeke emihleni yaseSodoma into efanayo imi endaweni eyiyona yona efanayo kulobu busuku futhi uma namuhla bengihlezi lapho futhi bengimangala futhi ngimangale ngakho konke ngalokhu bezo okunye ukuzamazama komhlaba kwenzeka ezansi lapho futhi bathi kuzamazamisa amazwe futhi ngase ngicabanga yini le niyazi kwenziwa ngolwesihlanu lukagudu niyazi eminyakeni engamakhulu eyishumi nesishiyagalolunye edlule ngolwesihlanu lukagudu ibandla lenqaba uJesu Kristu nokuzamazama komhlaba akwazamazamisa umhlaba wonke jikelele futhi babenqabile futhi onyakeni waseLaodikeya njengoba iBhayibheli lathi babezokwenza bambeka ngaphandle nalo mnyakazo wenkolo yobuKristu womkhandlu wamabandla uyilokho impela abakwenzayo balahlekelwa yilungelo lazo zonke izimfundiso zabo zevangeli nezinto kungahamba kanjani ababili bengavumelanga na awu ngeke wakwenza lokho ngeke kwasebenza ngawangempela amaKristu oqobo awasoze akwemukela qha bo mnumzane uKristu ozelwe ngokusha akasoze angena ogibeni olunjalo ufana nje nokufaka idata esibiyelweni ayazi liqonde ekuhlatshweni awusoze waliqhubela kulokho ngakho thina umKristu ozelwe ngokusha ngempela uyodeda kulokho manje u-Abrahama wayemila lapho futhi ekhuluma endodeni eyayifulathele ithende lapho uSara ayekhona futhi elika-Abrahama igama lika-Abrahama usuku noma ezimbili ngaphambi kwalokho wayengu-Abrahama noSarayi futhi manje usengusara uya ku-Abrahama futhi wakhulumisana no-Abrahama ngelakhe lobubaba igama lobupristi Abrahama Umpi usara ukusazana umkakho na wathi usathendele emva kwakho wathi ngizokuvakashela ngokwesithembiso isikhathi sokuphila ngamanye amazwi enye inyanga futhi ngizokuvakashela njengoba ngithembisile wayekade eselinde iminyaka engamashumi amabili nanhlanu manje ngalo mntwana othendisiwe engangabazi ngokungakholwa izwi likaNkulunkulu kodwa wayenamandla enika uNkulunkulu udumo bekisisani lokhu manje kwasekuthi-ke usara ngaphakathi kwethende ukuba besingakubeka ngesisho sasemgwaqeni wathi ukuhlekela emkhonweni wakhe wathi mina isalukazi iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye yobudala futhi ngibe nenjabulo nenkosi yami umyeni wami yena phandle lapho iminyaka eyikhulu ubudala na sekwanqamuka ukuba njengendoda nomfazi eminingi iminyaka eminingi nendoda ifulathele ithende yathi ukubuzeleni usara lokho esho enhliziyweni yakhe lezi zinto na yabo futhi ngaleyo ndlela u-Abrahama waqonda ukuthi ubani owayekhuluma kuye lowo kwakungu-Elohim impela isibonakaliso sayo sakufakazisa ukusho kwayo yathi ngizokuvakashela yasholani ukuthi ngi yambiza kanjani ngokuthi Abrahama na kanti kwakuyiyo emnika igama ngesifanekiso hhayi ebukhoneni bomuntu ukhombisa ncamashi okwakuzokwenzeka imnika igunya layo eliqinisekisiwe nezwi elithenjisiwe ukuthi le ndoda eyayikhuluma kuye yayinguNkulunkulu u-Elohim manje siyathola kumaHebheru isahluko sesine nevesi leshumi nambili njengoba ngikucaphune kabili vele ubusuku obuthi akube bubili obedlule ukuthi iBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu lahlulela imicabango osenhliziyweni izimfihlo zenhliziyo futhi ngenkathi uJesu wayengabuka phezu kwebandla bese ehlulela imicabango yabo futhi watshela isifazane ukuthi wayenamadoda amangaki watshela uNathaniyeli lapho ayekhona lokho kwakungukuqinisekisa ukuthi wayeyilo Mesiya uNkulunkulu u-Imanueli ngoba wayeyizwi yileyo ndlela abaprofethi ababeyiyo abaprofethi babethathwa ngokuthi bangonkulunkulu ngiyakuqonda lokho uJesu washo njalo yena uqobo wathi ningangilahla kanjani na uma nibiza labo izwi likankulunkulu eliza kubo nibabiza ngonkulunkulu futhi ningilahla kanjani uma ngithi ngindodela kankulunkulu futhi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningakukholwa wayeyizwi likankulunkulu eliqinisekisiwe lalowo nyaka manje ukuba wayeze nesibonakaliso sikamose kwakungeke kusebenze ukuba umose wayeze nesibonakaliso sikanowa kwakungaprofethwanga lokho kwalolo suku futhi bonke lababefundisi bezenkolo namasayensi ezenkolo nezikole eziphakeme nezikole zabefundisi abafundile okungokuhle azinalutho oluphambene nakho kodwa lowo kusiwo umlezo wehora lokho kwakungokwalolo suku oluwaqabele kuyoba ngukukhanya ngesikhathi sokuhlwa wethembisa lezi zinto ngikufunde ngakuphindaphinda ezwini impela njengoba kwakunjalo ngaleyo nkathi wathi kuyaba njalo futhi ngingakukophela ngawo wonke okubhalwa ebhayibhelini futhi nginikhombisa ukuthi yiqiniso manje ukuzisho kwakhe lapho kwaqinisekiswa ngenkathi esho ukuthi ubani usara akwenza emva kwakhe manje qaphelani wathembisa ngenyanga ezayo uzokhulelwa ngokwesikhathi sokuphila washo manje qaphelani indlela yezinyawo kwa-Abrahama yayingumfanekiso wenzalo yobukhosi manje uma niqaphela u-Abrahama isithembiso sasingesakhe nesabantwana bakhe emva kwakhe futhi khona-ke abantwana bakhe waye kuqala yenzalo yemvelo bese kuba-ke inzalo yobukhosi okwakungukristu imbewu yokuqala eyayingokocansi kufika u-Isaka kodwa ngaphandle kocansi kufika uJesu inzalo yobukhosi manje ukuthi igazi niyabo sisindiswa ngegazi futhi ngaphandle kokuchitheka kwegazi akukho ukuthethelelwa qaphelani uJesu wayengesile iJuda uJesu wayengesuye owezizwe uJesu wayengunkulunkulu wayengesuye wayengeke abe yijuda noma owezizwe bukani ubulili bowesilisa buveza umbala obomvu okuyinhlayiya yegazi imbewana isehlayiyeni yegazi ngiyanizwa abantu lapha iningi lenu ngangigibele ngizungeza ngelinye ilanga ngibhekisisa abalimi benu futhi ninezinkukhu manje isikhukhukazi singazalela iqanda umama nyoni omdala angazalela iqala kodwa uma ekade engenayo lowo mata akasoze akuthamisela nokho angalizalela iqanda ukuba iqanda lise ngeyesifazane kodwa igazi futhi ukuphila kusegazini ngakho-ke ukuphila kwakhe kwakuwukuphila okudaliwe hhayi okwamila kuvela komunye umuntu futhi khona-ke iqanda kwakungesuye umariya ngoba uma iqanda kwakungumariya njengoba amaprotestani amaningi impela ekholwa nekatolika futhi ukuthi iqanda kwakungumariya manje kwakuyiqanda likamariya kumenza umuntu qhabo uma inhlayiya yegazi kwakungunkulunkulu kanjalo iqanda kwakungunkulunkulu ngoba umariya wayengelikhiphe lelo qanda phansi niyazi niyaqonda ukuthi ngikhuluma ngani wayengekwenze lokho ngaphandle kokuvuka kwemiza ngakho ngokuvuka kwemiza wenza unkulunkulu enzani ke na ube ucansi futhi niyabo ngakho kokubili iqale lenhlayiya yegazi kwakungunkulunkulu amen lokho yikholwani lokho futhi nizoba nokukholwa ukuhamba niye phambili asisindiswa ngegazi lejuda noma ngegazi lowezizwe sisindiswa ngegazi likankulunkulu yena okuqobe inhlayiya yegazi edaliwe njengoba ngishilo thathani labomama abadala bezinyoni sekuze isikhathi sentwasahlobo ngangiqaphela ngelinye ilanga ukuthi babuthatha kanjani utshani obomile futhi benyuke futhi benza izidleke zabo manje akenyukele lapho futhi enze isidleke futhi abeke isidleke esigcwele amaqanda futhi ahlale phezu kwawo futhi awazalele futhi athembeke kakhulu kuwo amaqanda aze uyoba ngohluphekile kakhulu angekwazi ukundiza aphume esidlekeni ukuba azitholele angakudla kodwa uma ubengenayo enyoni yesilisa awasoze achamusela awachamuseleki niyakwazi lokho ayohlala esidlekeni futhi abole naleyo yindlela yamanye amabandla ethu nje sinesidleke sigcwele amaqanda abolile abanalo ukholo luka-Abrahamu isikhathi sokuhlanza isidleke futhi siqale emuva singene ekuxhumaneni hhayi nenhlangano ethize elinye ikholeji lesayensi yezenkolo kodwa ngene ekuxhumaneni nomata uKristu Jesu oletha imvundo emoyeni wokuphila okuwe nguye okwenza ukukholwe hlanza isidleke futhi uphinde uqale futhi ubambambathe emhlane futhi ubangenise futhi ubenze abadikoni futhi beshade kane noma kahlanu nayo yonke into izwe elinjani esiza kulo empeleni na nibathumela ekholiji futhi nijovele okunye kwalolo ketshezi lokugqumisa isidumbu kubo futhi nibabuyise futhi lapha ngelinye ilanga ekulinganiseni kwakukhombisa ukuthi amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye abashumayeli bamaprotestani esizweni sonke awakholele ukufikeni kwesibili kwangempela kwakristu amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa aphika uzala wentombi cabangana lokho abantwana bethu bayabhekana nani ngaliyana nkulunkulu sibuyisele muva ekukholweni futhi okwanikezwa abangcwele kanye u-Abrahama bhekisisani indlela yezinyawo yakhe lapho enyuka waye efanekisana impela nebali konke u-Abrahama akwenzayo silibhekisisile ibali ukuba besineviki noma amabili lapha ukuba sibe lapha benginganikhombisa izinyathelo ngezinyathelo ibandla lenze indlela yezinyawo efanayo isibonakaliso sokugcina kwakungunkulunkulu izwi elithenjiswe likhuluma kuye lisenyameni yomuntu izithembiso sokugcina ngaphambi kokuba izwe labezizwe libhujiswe okwakuyiSodoma neGomora manje cabangani u-Abrahama ngaphambi wayene unkulunkulu wayebonakale kuye ngezifanekiso eziningi nezinkanyiso nezimo nezibonakaliso kodwa unkulunkulu wayengakaze eze kuye njengesidalwa singumuntu futhi wakhuluma ngephimbo elizwakalayo njengesidalwa singumuntu uphuma esidalweni esingumuntu futhi khumbulani isithembiso manje sesilungele nje kugcwaliseka iSodoma alizoshiswa umlezo ugcina uyasebenza futhi nako kuhamba ibandla elijwayelekile ibandla ngegama njalo lapho nako kuhamba uBilly Graham wesimodeni ezansi phakathi lapho kubadluthula abaphume nanto ibandla elikhethiwe elingekho eSodoma elibizelwe ngaphandle elehlukanisiwe bathola isithunywa qaphelani iqembu likaAbrahama lathola umlayezo futhi manje ngawuyini na uNkulunkulu oyekade khuluma kuye sonke isikhathi ngezifanekiso nezimbo nayo yonke into uyenyuka ngqo futhi manje uyazibonakalisa qobo lwakhe khona laba enyameni yomuntu futhi wehlulele imicabango osenhliziyweni kaSara emva kwakhe Abraham wathi Elohim owelela konke kumbulani masinyane emva kwalokho iSodoma lashiswa kucabangeni ibandla lingahle ukuba lithola isibonakeliso salo sokugcina yabo nise umemezile nibe nakho ukulungisiswa ngoLuther ukungcweliswa ngoWesley isikhathi esikhulu ukumemeza ukujabula ukukhuluma izilimi ukuhumusha izilimi ukuphilisa ngokankulunkulu kodwa sikuphi manje na uNkulunkulu ekhuluma phakathi kwethu ngqo ngathi ngokuzwakalayo njengoba nje enza lapho futhi wethembisa ukukwenza yileyodo akusiyo into esiyenzile iBhayibheli lasho njalo uJesu wathi uyokwenza azenze yena uqobo futhi qaphelani futhi masinye emva kwalokhu uAbrahama wancikela uLoti futhi wathi uma engathola ngisho abantu abayishumi uyoliyeka kodwa wayengenakukuthola ngisho nalokho izithunywa ezansi lapho baze nqaba izithunywa njengokudla kwasekuseni kukaBilly Graham ngenkathi esedolobheni lakithi eLouisville eKentucky ngangisekudleni kwakhe kwasekuseni wathi yedolobheni wathi ngi waphakamisela iBhayibheli phezulu uyikholwa elikhulu eBhayibhelini wathi yedolobheni futhi ngino nomkhankaso nginabaphendukile abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu noma izinqumo wathi futhi ngiyobuyela emuva izinyanga eziyisithupha kusukela lapho angibatholi abangamashumi amathathu futhi wathi uPaul wayedolobheni futhi wenza oyedwa ophendukile futhi ngenkathi ebuya unyaka kamuva lowo ophendukile wayesenze abaphendukile bephinde ngabaphendukile waze waba namakhulu abaphendukile ngalowo oyedwa wathi manje yini indaba na wathi nina sikhetshane sabashumayela abavila phayo wathi nihlala ngezinyawo zenu phezu kwedeski futhi ningaphumi futhi nivakashele labo bantu manje ngikubani mina umuntu ongakwazi ukufuna nokubhala njengami ukuphikisa umvangelo omkhulu na kodwa ngangingathanda ukuba ngangisho izwi elilodwa kuye Bili yimubi umshumayeli owathatha ophendukile kaPaul Niyabo kwakungenxa yokuthi uPaul wamthatha umjulisa ngokwenele ukuthi uKristu ungena kuye futhi wayengumlilo ophilayo kwenhle njalo kuye kukhona nobuphilayo hayi kuhamba ukuthi izosihlakaniphi noma omuye ekujoyini noma athole inoti elinge elisayiniwe noma athembisa ukuthi uzobe esontweni mthathe umqhubele empaphathizweni kamoya ongcwele futhi khona ke uzoba semlilweni uyozala abantwana ungakwenza kanjani kanti uyinyumba na angeke abe nabantwana ngaphandle umayele ukuphila qobo lwakhe futhi yileyo ndlela kuphela ukuthi noma yini engaphinde izimemezele yona uqobo ingembewana futhi imbewana ngumoya ongcwele owawukuKristu ukokholwayo manje siyaqaphela isibonakaliso sokugcina sikaNkulunkulu kuAbrahama ngokwangempela kwakunguNkulunkulu izwi kungulani uNkulunkulu izwi elithenjisiwe ayekade ethenjiswe lona isikhathi eside lakhuluma kuye lisenyameni yomuntu indoda imi lapho ikhuluma kuye yahlulela imicabango owawusenhlizweni kaSara naye engemuva emva kwayo ethendeni leso kwakuyisibonakaliso sokugcina qaphelani manje yayike yabonakala kuye ngaphambilini ngezifanekiso eziningi nokunye nokunye njengezinkanyiso nje nomlilo nokunye nokunye kwabonakala kuye kodwa manje qaphelani futhi masinyane ifuna niqaphele ukuthi kwenzekani kwizithandani ezindala manje ngethemba aningi bali njengesidlamlilo futhi uma ningakukhola lokhu uyekeni nje nje niyabo kodwa nje ngifuna ukunitshela engicabanga ukuthi kwenzeka ngiqaphelile manje Usara uzoba nayo kanjani lengane na manje uneminyaka eyikhulu ubudala manje omunye umuntu uthi awu kwakwehlukile ngaleyo nkathi iBhayibheli lathi isizalo sakhe sasesifile neBhayibheli lathi bobabili basebegugile kodwa wenza kuSara noAbraham eza ngalendlela njengoba nje ethembisa ukukwenza ezalweni yabo futhi ukwenzile ngingakufakazisa lokho zona nje impela izinyathelo uAbraham azithatha manje bukani ukuthi ukuphi lapha manje ngenkathi loNkulunkulu efika futhi wakhuluma kuye esenyameni yomuntu wazenza waziwa yena uqobo kuye masinyane manje uSara uzoba nayo kanjani lengane na manje uAbraham wayehlale naye futhi mhlambe waye wathi umzimba wakhe wawusufana nofile iBhayibheli lathi wawunjalo umzimba wakhe ufile manje isizalo sikaSara sifile kodwa akangabazanga nokho wakukholwa manje bukani uma uSara ngisesixubwini esixubile futhi ngithetheleleni bodade futhi beniyomlalela udokotela wenu nami ngingumfowenu kodwa manje qaphelani uSara eneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala usemdala kakhulu ukuba ngaye ezinhlungwini zokuzala leyo nhliziyo yayingeke kumele niyakwazi lokho futhi enye into imithambo yakhe yobisi wasewomenkwe babengenazo ezempilo namabhodlela ahlanzwe amagciwane ngalezo zinsuku niyabo wayefanele abe ngumama oncelisayo qaphelani ngakho uzokwenza kanjani na uzoba nayo kanjani lengane na isizalo sakhe sifile ufile emzimbeni wakhe qobo lwakhe noAbraham ufile niyazi ukuthi wenzani na wabaguqula wabaphendula babuyela ekubeni ngowesilisa omusha lowesifazane omusha ngingakufazisa lokho wabenza owesilisa omusha lowesifazane omusha wabaphendula babuyela ekubeni basha futhi oh isithembiso esimangalisa kangaka pho wena uthi oh forwethu Branham awu lindani nje umzuzu nje ningabambelelani nje lokhu kungahle kulimaze kancanyana kogcina umthetho kodwa ngifunani kubone lokhu manje okomzuzu nje manje sifundisa nje njengesifundo sikaSonto sikole ngalokhu wabaphendula babuyela ekubeni ngowesilisa omusha nowesifazane futhi cishe iminyaka engamashumi amabili ubudala uAbrahama manje bukani usemdala ubuhanqa bakhe bulengela le phansi umzimba wakhe usufana nofile ezakhe ezincane izingalo ezindala ezinte tenteke uSara itshali elincane phezu kwehlombe lakhe nekepisi elincanyana ugogo omncane wahamba exhuga ngobhoko sengiyabona ngokusa kulandelayo ngani uAbraham nesifumbu esikhulu emhlane wakhe izinwele ezimhlophe zingilengela phansi noSara wathi Abraham sithandwa ngani intshebe yakho yakho isiphenduke yamnyama ngani Sara lawo mehlo amahle likhanya nje njengoba ayehlala njalo enza izihlathi zakhe zinombala obomvana kuzo ngaphambi kokuba ilanga lishone ngobusuku obulandelayo wayesebuyele kubeni ngowesifazane omusha naye wayesebe ngowesilisa omusha wena uthi umpedo umfowethu Branham oh yebo kwakunjalo futhi niyabona manje isithembiso sibengalisayo nesifanekiso senzalo yobukhosi kaAbraham masinya iza kumbulani ngabe isithembiso na yebo siyoguqulwa baguqulwa babuyela ekubeni ngowesilisa omusha lowesifazane kukhombisa nje impela ukuthi yini ibandla inzalo yobukhosi ezokwenziwa khona wena uthi ngabe leso isithembiso sona kwabasethe salonika bokuqala besine ishumi nesikhombisa icilongo likaNkulunkulu liyakukhala futhi siyakuguqula ngesikashana ngokuphazima kwezo sehlwithe kanye naye ngani na umzimba wakhe imizimba yabo yadingeke iguqule ukuba yebukele ndodana neyethu efanayo imizimba emibi kakhulu iyodingeke iguqule ukuba yemukele ndodana ngokuba siyohlwithwa siyodingeka sibe ngumzimba ohlukile kulo ngokuba siyohlithelwa emoyeni ukuba simhlangabeze amen akukahle nje ngemibhalo niyabo baguqulwa uma sike size sihlangabezane nenkosi emoyeni singeke sahlangabezana nayo ngalolu hlobo lomzimba ngoba siboshwe ngumhlaba kodwa siyowabukela wodwa haleluya oya kwenyukela okuhlwithweni nengxakenhle yakho ngukuthi sekuseduza kokufanele kakhulu sibone zonke izibonakaliso zimisiwe kahle ngeke kusabe isikhathi eside manje ngokunye kwalokhu kuza kuyoba khona uguquko niyabo kodwa kubulani uyofika kuphela kuleyo nzalo yobukhosi yodwa ukufika kukajesu kuyoba yimfihlo kakhulu bonke abanye babantu abayikwazi lutho ngakho niyazi mhlawumbe abayikuba baningi kakhulu njengoba kwenzeka emhleni kanowa lapho imiphefumulo esishiyagalombili yasindiswa ngawo amanzi kuyakuba njalo ufikelwe lwendlela yobuntu isango lincane nendlela yincingo kepha bayincosana abayikuyifumana nithi kuyoba nezigidi lapho ya yonke iminyaka abahlengiwe impela kodwa leyo ndawo yokuhlwithwa lapho esimi khona manje yini ezokwenzeka ngolunye lalezi nsuku na bayothi manje niyazi nakhu sesiwelele esikhathini sokuhlupheka ngangicabanga ukuthi ibandla lalizohlithwelwa phezulu ngaphambi kwesikhathi sokuhlupheka lelo iqiniso hayi bandla umlobakazi ibandla ledlula kuso isikhathi sokuhlupheka kodwa hayi umlobakazi qhaba mnumzane uhlekiwe akana lutho lokuhlanjululwa ngakho usevele umsulwa wangcwele ungene kuye futhi wamhlambulula futhi wasusa onke amabala namanaphanapha ezwe futhi uyalikholwa lelozwi futhi uba yingxenye yalo kunjalo ngaphandle kukamoya ongcwele alukho olwenzayo ngumlobokazi uphuma ebandleni futhi lapho lona elibizwa ngensali yenzalo yesifazane lishiyelwa ukuba liyokwedlula khona esikhathini sokuhlupheka niyazi ngesinye isikhathi emva kokuba yonke imibhalo u-Isaya umalakhu wesithathu no-Isaya amashumi amane eprofetha ngokufika kukajohane umbhaphathizi ujohane wafika nje impela ezemgqeni naleyo mibhalo futhi ngisho nabafundi beza kujesu basebethi basholo nababhali imibhalo ukuthi u-Eliyas umele ukufika kuqala na wathi usefikile vele futhi anikwazanga usefikile futhi benza kuye nje impela lokho okwakufanele ukwenza futhi anikwazanga manje lokho kungahle kube ngolunye lwalezi zinsuku beningahle nithi uthiwani ke ngohlwitho na seluvele lwedlule futhi anilwazanga bayoba babili ebhedeni omunye uyothathwa omunye ashiwe niyazi kukhona cishe abantu abangamakhulu amaningana abanyamalalayo emhlabeni suku zonke empeleni niyazi abakwazi ukukubona futhi nje cabangani ngakho ukudabuka ukuthi abantu bayoqhubeka ngqo beshumayela futhi bekholwa ukuthi bayasindiswa noNowa wangena emkhunjini nomnyango wavaleka emva kwakhe isandla sikaNkulunkulu ilanga liyaphuma laselishona izinsuku eziyisikhombisa ngaphambi kokuba kwenzeke noma yini nabantu beqhubeka ngqo beshumayela beqhubeka ngqo behlekisa yonke enye into bengazi ukuthi isihawu sabo kuphela abake babanazo sasesivalwe ngci kubo cabangani abefundisi bayobe besalokhu befundisa abashumayeli imfundo futhi bebamisa nezinto ezinjengalokho iqhubeka ibandla nje liqhubeka futhi ngokuphelele lingenasihawu lingenalutho selinqunywe ngokuphelele uhlwitho alusekho ongcolile makazi ngcolise njalo umbhalo usho njalo seluvele lufikile futhi anilwazanga cabangani ngalokho kulobu busuku bangani futhi nibhekisise ukuthi yini eyenzekayo akukho lutho ezweni olunganiduduza manje kodwa izwi likankulunkulu niyabo awekho amanye amathemba isizwe sakini akukho ndawo enye sidliwe yizibungu kuze kuyofika emnyombweni niyakwazi lokho ubukhomanisi buyidle njengezibungu into bufanele buzofanele bube ngaleyo ndlela anizubumbu nisa ibhayibheli lathi babuzoba ngaleyo ndlela ngakho-ke anizukubumisa yilokho kuphela lungelani uhlwitho yileyo nto kuphela yokuba niyenze kwabasethesalonika kwabasethesalonika bokuqala isine ishumi nesikhombisa basho ukuthi siyakuguqulwa njengo-abrahama waguqulwa futhi sihlwithwe umzimba uhlukile manje u-abrahama imizimba yabo emidala yadingeka iguqulwe kanjalo neyethu iyodingeka iguqulwe ukugcwalisa isithembiso siyodingeka siguqulwe manje wena uthi Let me see by me dala. If you know, I'm a Kuluma Kiwanis, Lapa, this thing is a cat, is a tune. No, not what a Wapuma, Gamova, is a tune. Numzane, Brenem. Wathi ngiyayithokozela ingxoxo yakho kodwa wathi uyazi ngeke ngakukholwa lokho noma yini ngaphandle uma ingafakaziswa ngokwesayense mayelana nalokho kuzala kwentombi nezinto ezinjalo nangokuba nguNkulunkulu. Ngathi awu awusazi wamkholwa ngoba ungeke wamfakazisa ngokwesayense uNkulunkulu. Ufanele umkholo ngokukholwa. Ngokukholwa. Wathi, awu, angikholwa noma yini engekho ngokwesayense. Ngathi, ngabe uyindoda eganiwe na? Wathi, yebo mnumzane. Ngathi, uyamthanda umkakho na? Wathi, impela ngiyamthanda. Ngathi, ngokwesayense ngikhombise ukuthi uthando luyini ke? Ngifuna ukuluthenga. Uma ungangitshela ukuthi yiphi ikhemisi elithengisayo, ngiludinga ngempela. Ngathi, niyabo into elula nje. Ngathi ngizokubuza umbuzo manje lapha ngabe senziwe ngothulo emhlabathini na? Wathi yebo mnumzane. Ngathi semukela lolo thulo ngokudla ukudla uvela emhlabathini futhi kungukuphila kwezitshalo njalo njalo. Niyabo niyengaphila kuphela ngento efile. Niyabo uma niphila kufanele kube khona okufayo ukuze niphile ngokomzimba. Uma nidla amazambane lafa. Uma nidle inyama yenkomo, inkomazi yafa. Uma nidla inyama yengulube, ingulube yafa. Uma nidla uhlaza lwafa. Yisimo sokuphila futhi niphila kuphela ngokwemvelo ngento yento ethize efile, into efile. Manje akumini kuphela ngokuzindla ngani ukuthi ungaphila kuphela phakade ngento ethize eyafela wena na? UKristu wafa. Ya, wavuka futhi ukuqinisekisa ubuNkulunkulu bakhe. Ngathi dokotela, uma ngidla ukudla ke ngaso sonke isikhathi engidla ngaso ukudla, kungena emzimbeni wami futhi kwenza izinhlayiya zegazi. Wathi kunjalo. Manje ke, ngaso sonke isikhathi engidla ngaso ngihlumelelisa impilo yami. Wathi lokho kungokuyikho izinhlayiya zegazi ezintsha. Ngathi ngifuna ukukubuza ukuthi ize ke, ngenkathi ngineminyaka eyishumi nesithupha ubudala, ngangidla umbila nobhontshisi namazambane nenyama njengoba ngenza nje manje. Futhi ngaso sonke isikhathi uma ngidla ngiya ngokuba mkhulu futhi ngibe nokuqina. Kwasekuthi-ke ngenkathi sengithi ngibe neminyaka engamashumi amabili nambili ubudala, sonke isidala esingumuntu akule ndaba ukuthi udla kakhulu kangakanani, ukuthi udla kahle kanjani, uya ngokuguga nokuya ngokuba buthakathaka. Manje uma ngithela amanzi aphuma kuleyo nkomishi ngiwafake kule bese ngithela igcwalo uhhafu bese kuthi-ke nje ngiqhubeka nokuthela emva kokuba isigcwale uhhafu futhi esikhundleni sokukhuphuka ayehla. Ngokwesayense ngifakazisele ukuthi lokho kwenzeka kanjani. Uyabo? Kwenzeka kanjani ukuthi ngidla ukudla okufanayo ngifumelelise impilo yami nsuku zonke? Ngokwekufakazeleke ngokwesayense kufakazeleke ukuthi ngidlumelelise impilo yami uma ngifaka izinhlayiya zegazi ezintsha uhlobo olufanayo lwegazi engaluthela ngenkathi ngiseneshumi nesithupha leminyaka udala. Kodwa kungani emva kokuba cishe senginamashumi amabili nento manje-ke akusayi ngokuthi ngidla kakhulu kangakanani, ngiyehla ngiya ngokuguga futhi ngidonsela phansi ngqo ngaso sonke isikhathi na esikhundleni sokungigcwalisa phama njengoba kwenza ngaleyo nkathi manje kuyangehlize kuyisikhathi esinqunyelwe kuyilokho nje. Kodwa uNkulunkulu wenze isithombe futhi wathola wena ngenkathi wawuthi awube neminyaka engamashumi amabili nento ubudala uma kungekho lutho olungaphazamisanga njengomfana omncane okhubazekile ohlezi lapha kufana nje nesiqu sombila esesiqale ukukhula bese into ethize ilale phezu kwaso bese isenza sikhule sigwegwile. Uma ungasusa leyo nto egwegwile asenze senza lokho isiqu siyoma siqonde sifanele yilokho kuphela. Qaphelani, uma kungekho okuphazamisana naso nakho lapho okhona, ninikazi elisha elikahle, wena wesilisa omusha okahle, wena nomyeni wakho nimi ndawonye, u-Adamu no-Eva wesimanje ovele ukuqaleni. UNkulunkulu wathi balapho manje kufa wena, wena balandele. Ungaqala ukubathatha kodwa ungeke ubathathe ngokugcwele ngize ngibize. Manje kuyini na? Isithombe siyisithunzi sesithombe sangempela. Oh, hey, niyabo, lokho impela kwenze uSara noAbraham wakuculula ukuguga. Ukuguga kuyisayini yokufa, futhi abayikuba ngamasayini okufa ezulwini. Niyabo, yonke inkumbulo yokufa iyosuswa, futhi akuyobabikho ukuguga. Sonke siyobabasha. Kuyisithombe nje uNkulunkulu asidwebile ebusheni bakho, futhi manje uNkulunkulu uthethe futhi wabeka uAbraham noSara emuva ngo kunowonya wobusha omuhle futhi ngakho silapho futhi okunye kufakazisa engifuna ukunikhombisa khona manje angiyezwa ukuthi akuweli kahle kakhulu ngifanele nje anikukholwa lokho awu ake ngilibuze ake nginikhombise into ethize ake nginikhombise ukuthi bakwenza manje ebhekisisana ubani ukuthi babekuphi emephini ngenkathi uNkulunkulu ebonakala kubo enhla lapho ngaseSodoma masinya emuva kokuba sebethathe cishe uhambo lwamamayela angamakhulu amathathu ezansi beya eGerari lolo uhambo impela lwekhehla nesalukazi nanti leli khehla manje nobuhwanqa balo bulengela le phansi ngidondolozela nangugogo omncane niyazi efake isiqobo esincane eshudula emva kwalo ehamba amanyathelo ama-inchi amane noma ayizihlanu amancane lapho ehamba kwasekuthi-ke inkathazo yakho yayingukuthi sebehlele eGerari kwakukhona u-Abimeleki inkosi yayifunisise sithwalwa nabo bonke labo besifazane abakahle eyayinabo ezansi lapho amantombazane amaFilisti ngenkathi ibona uSara yathandana naye yayifuna ukumenza umkayo kunjalo na Haha, oh, mfowethu, iBhayibheli intsha yencwadi yothando nje, ufanele ulifunde livaliwe, ubone ukuthi lichaza ukuthini. UNkulunkulu wathi, wakufihla emehlweni yabahlakaniphileyo nabanokuqonda, futhi wakwembulela izingane zona ezinokufunda. Uma ngingaphandle eziyimishini, umkami ungibhalele incwadi, futhi ngiyamthanda naye uyangithanda. Uthi Bill, othandekayo, kulobu busuku ngisanda kulalisa abantwana embhedeni nje. Ngisebenzile namhlanje ngiyabona ukuthi ufundani ukuthi ubhalani kodwa niyabo ngiyamthanda kakhulu ngingayifunda ivaliwe ngqo ngiyazi ukuthi ukhuluma ngani akadingi ukuba akitshele ngiyazi ngoba ngingayifunda ivaliwe kungaleyo ndlela ke ngokuNkulunkulu nxa ungazami ukutadisha ngeso elithize lokubuka amaphephandaba ngeso elithize lokubuka kwesayensi yezenkolo kodwa uthanda nenaye kuqe futhi umfake ngempela enhlizweni yakho uthanda lukaNkulunkulu lutheliwe enhlizweni yabo ngomoya ongcwele bese-ke uyafuna ibhabheli futhi uzolibona livela ngqo livaliwe uyabo uyazi wena ukuthi uthini akazange asho lokho kuphuma ngqo ezwini ujesu wambonga ubaba ngenxa yokuthi wayekade ezifihlile lezo zinto emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda manje akekho omunye owayengafunde izincwadi zomkami kanjalo ngoba ngimthanda ngaleyo ndlela niyabo futhi yileyo ndlela angibhalela ngayo yileyo ndlela uNkulunkulu anibhalela ngayo lisuke livaliwe uyalifunda nangumanje uSara impela wehlela lapho ungathini nje ugogo omncane neyazi nawo onke amantombazane amahle ezansi lapho esixukwini samafilisti ezweni iGerari futhi nangu u-Abimeleki lapho uyinkosi esencane ebukeka kahle futhi ufuna ukuzitholela esithandwa ngakho ukalaza ndawo zonke mahle nayo yonke into kodwa ubona ugogo eza niyazi eqaqazela enokwesaba eza neno wathi yileyo ebengiyilindele yileyo wathi oh Abrahama wathi ngiyakuncenga Sara kombisa lo musa kimi ngobukeka umuhle uyazi wathi uma wehlela lapho uthi ngingumfo wenu nami ngizothi ungudade wenu isizathu uma ungakwenzi bazongibulala futhi bakuthathe uyabo wawungeke ube nabafazi ababili ngesikhathi esisodwa ngaleyo nkathi uyabo ngakho manje-ke si wayengeke abe nabayeni ababili njalo ngesikhathi esisodwa. Ngolunye lwalezi zinsuku ngizoshumayela ngalokho. Manje ke ukhuluma ngeinzalo yenyoka enokuqina. Igomuza into ethize. Linda kuze kuphume lokhu. Ini manje na kumbulani. Manje ke sithola ukuthi ngenkathi ebona lowo eza ugogo omdala omncane kanjalo uAbimeleki wathandana naye wayesehamba wayesemthatha ukuba abe ngumkakhe. Cabangani ngalokho. Niyabona lapho ayezobaphendula khona babuyele emuva na impela wadingeka akwenze. Leli Bhayibheli incwadi yothando liyinto ethize uNkulunkulu asibhalela yona. Ulifihlile emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi uzolembulela izingane zona ezinokufunda. Ufihla wafihla ukufika kwakhe. Wabafihlela uJesu abaFarisi lezo zitshudeni zombhalo. Asila lutho olufana nabo namhlanje. Akule ndaba ukuthi bayizitshudeni kanjani abamqondanga. Wayefihliwe iBhayibheli lathi wayefihliwe futhi niyazi iBhayibheli lathi umfundisi wasesonteni wangalolo suku uyofihlelwa ngendlela efanayo abanamawala abakhukhumele abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abangena kuthulizwa abahlebayo abangena bumnene nabangathandi okuhle bene wena uthi lokho amakomanisi qabo banesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amanda akho bewaphika labo ke ubagwema niyabo lokho kunjalo lolo hlobo olungena izindlu ngezindlu futhi luthumba abesifazana abayiziwula abasindwa yizinkanuke ezinhlobo kanjalo njalo qaphelani manje sithola uAbraham ezathi lapho noAbimeleki uza nganeno wathi leyo ebengiyilindile sonke isikhathi ngakho wayenamantombazane akhe ukuba eze futhi amlande bese emkhipha lapho futhi mhlawumbe amlungisa ngakho konke futhi amenza abukeke njengendlovukazi ethize yohlobo oluthize futhi ngalobo busuku ngifuna niqaphele lapha uMusa kaNkulunkulu kumprofethi wakhe. Lokhu kungahle kwethuse kancanyana nje kodwa kuyiqiniso. Akule ndaba ukuthi kubukeka kunjani bukani kulokhu iBhayibheli elakusho. Manje sengiyambona uAbimeleki uyacabanga kusasa ngizoshada nale ntombazane ehle ngumebhelu futhi ingane emakameleni lapha yamanje nezincikukazi zami ziyiqhola ngamakha futhi zenze izinwele zayo zibe zinhle futhi zilungisa konke. Manje ungathini nje isalukazi sineminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala silungisa kanjalo ukuba sishade nenkosi esencane na? Ngakho siyathola lapho bethola le ntombazane enhle ngumhebheru isilungiswe kahle konke futhi igeza umzimba wayo futhi icambalala phansi futhi yelula izinyawo zayo emva kokusho imikhuleko yayo yasecambalala phansi yathi wo hey. Manje ungathini nje uAbraham enze icebo lokuphamba elinjengalelo indoda engasho into enjengaleyo ngomkayo na? Ukhuluma ngegwala uAbraham wakwenza lokho futhi nango uhlezi phandle lapho manje emva kokwenza into enjengaleyo. Qaphelani uthi uAbimeleki ngalobo busuku inkosi yakwanakala kuye ngephupho yayisithi ufana nendoda efileyo nje. Yathi nomfazi wenye indoda wathi Nkosi yabazi ubuqotho benhliziyo yami wathi ungitshele ukuthi lowo bekungumfowabo wabo futhi yena ungitshele ukuthi lowo bekungudade wabo. Yathi ngiyabazi ubuqotho benhliziyo yakho yingaleso sizathu ngingakuvumelanga ukuba wone kini yabo kodwa lowo umyeni wakhe ungumprofethi wami. Bukani umusa wayo umprofethi wayo nakuba wayesephutheni niyabo. Yathi umprofethi wami angiyikuzwa imikhuleko yakho hamba ukuyisele umkakhe futhi makakukhulekele uma ungakwenzi sonke isizwe sakho siphelile zonke izinzalo zavalwa. Cabangani ngalokho yilokho impela eyakusho. UAbimeleki wayeyindoda elungileyo uthi emesaba uNkulunkulu yebo mnumzane kodwa niyabona ukuthi umusa kaNkulunkulu wenzani na? nako kuhleza umprofeti wakhe phandle lapho onikela ngomkakhe ukuba ashadise nenye indoda ngisho ebheke isithembiso somntwana nezinto ezinjalo nomusa kaNkulunkulu uhlalana lelozi kungakhathaleki ukuthi kuyini kunjalo umyeni wakhe ungumprofethi wami futhi angikuzwa umkhuleko wakho kule ndaba ukuthi unokulunga kanjani nokuthi ulunge kanjani nokuthi ukhaliphe kanjani ngaphandle uma ekukhulekela uyindoda efile ngakho wathatha futhi wambuyisela emuva uSara. Oh hey, manje ke uIsaka uyafika enkundleni. Manje sengivala masinya manje ngifuna ukunitholela into ethize. UIsaka uyafika enkundleni kwasekuthi ke isithembiso sagcwaliseka. Manje emva kokufika kukaIsaka, umfana omncane wayesethe akabe neminyaka eyishumi nambili ubudala. Kanjalo njalo, uNkulunkulu wenze isivivinyo esidabuli sikaAbraham. Emva kokuba wayesekade evele emvivinyile eminyaka engamashumi amabili nanhlanje. Manje wabeke esenze isivivinyo esidabule manje wathi Abraham ufuna uthathe le ndodana manje indodana yakho kuphela uthi uyithathe uye eJerusalem entabeni engizokukhombisa yona lapha kulombono futhi ngifuna wena uyithathe uye enyuselo lapho bese unikela ngayo ibe ngumhlatshelo futhi wathi akazange alo kukwenza wavele wasukuma nje ngobuso kulandelayo emva kokuba inkosi ikhulumile kuye wabophela iminyuzi emincane wayesethatha izinkuni nezinto wayesekucanda wayesesuka ehamba neminyuzi wahamba izinsuku ezintathu wayesefika ke endaweni wabuka le ebangeni elikude emva kokuhamba izinsuku ezintathu manje nakho lapho uAbraham ayekhona nohambo lwezinsuku ezintathu futhi ngathi umuntu ngalezo zikhathi wayengenazo izinyawo zikapetroli njengoba sinazo namhlanje futhi noma yimuphi umuntu ojwayelekile angawahamba amamayela angamashumi amabili nanhlanu ngosuku niyabo wafika phi emuva kulawo ehlane na wayesethi manje nina lindani lapha ngiyakuthanda lokhu kukaAbraham wathi ezincekwini wathi nina lindani lapha nemiyuzi futhi mina nendodana yami sizoyangaleya siyokhonza futhi sizobuya ukuthi kuzokwenza kanjani kanti wayenyukele lapho kuyobulala na uNkulunkulu wamtshela wathi yenyukele lapho futhi uthathe ukuphila kwayo kodwa lathi iBhayibheli kwabaseRoma besine na uAbraham wayazi ukuthi wayemukele njengevela kwabafileyo futhi wayeqinisekile ukuthi uNkulunkulu wayenamandla okuyivusa kwabafileyo lapho ayeyemukele khona njengesifaniso niyabo wathi nina lindani lapha kuzokwenzeka kanjani ngeke ngantshele ungacabanga ngalokho dadewethu nengane isezingaleni zakho nomama ehlezi esihlaleni esinamasondo umfana omncane lapho ngapha ubabayina angazi ukuthi uzokwenza kanjani angazi ukuthi uzokwenza kanjani kodwa uzokwenza ngoba wethembisa ukuthi uzokwenza phezu kwezisekelo zokuthi wena uyokukholwa uyakwenza kwabanye niyabo lomfana nami iphungu nami sizobuya yabo ninalindani lapha futhi sizohamba siyokhonza wayesebeka izinkuni phezu kukaIsaka omncane isifaniso sikaKristu ethwele isiphambano sakhe wenyukela esiqongweni sentaba noIsaka omncane waba nokusola wayesethi baba wathi ngilapha ndodana yami wathi ngani nandi altare nanku umlilo nazi izinkuni kodwa liphi iwundlu lomhlatshelo na lalelani lamazwi manje evela ezindebeni zikaAbraham ndodana yami uNkulunkulu uzozibonela yena iwundlu lomhlatshelo lokho kuchaza ukuthi umhlatshelo ohlinzekwe nguNkulunkulu Jehova Jare inkosi yahlinzeka ngewundlu futhi ngenkathi ebopha izandla zakhe wayesembeka phezu kwe altare awubheke nje ukuthi kwasekuyisikhathi esinjani leso manje emva kokumlindela iminyaka engamashumi amabili nanhlanu loNkulunkulu wamenza ethi makabhubhise into kuphela ayefakaze ngayo yonke iminyaka wayeyihlazo phakathi kwabantu bamhleka futhi lapho uNkulunkulu uthi ubisa yona impela into ezokunika ithemba kuphela ongaba nalo ukuthi izwi lami lizogcwaliseka kuwe. Ngikunika umfana uneminyaka eyishumi nambili ukudala, bonke bamazile yisa lokhu ngikwenze uyise wezizwe, kodwa hamba ubulale umfana wakhe. Ungathini nje ngalokho na? UNkulunkulu esikhombisa nje akula ndaba ukuthi noma ubani uthini ube noma yini ephambene nalelozi ale ukukubuka. Inzalo ka-Abrahama yangempela iyelikhono lelo. Ubisa leyo ndodana futhi u-Abrahama wayibeka phezu kwalapho ungazibonela, ethatha izinwele zayo ezinhle ezingamashoba futhi eziphushela emuva ebusweni bayo namehlo ayo amancane ansundu ebheka phezulu kanjalo nezindebe zayo ezincane zivevezela, ibone leyo mese onensingo enkulu uphuma kwesikayise. Cabango baba, waqethula ikhanda layo encane, wayesequthula umqala wayo ukuze akwazi ukuyigwaza ayibhokoze umqala ngalommese. Oh, ebuleleleni uNkulunkulu akulendaba ukuthi kwakubukeka kanjani, wathi ngayemukela injengovela kwabafileyo. UNkulunkulu unamandla okuyivusa, wawuphakamisela emuva ummese wayeseqala, nomoya ongcwele wabamba isandla sakhe wathi, "Abrahama, Abrahama." Wathi, "Ngilapha." Wathi, "Misa isandla sakho." Wathi, "Sengiyazi ukuthi uyangithanda futhi uyangethemba manje. Lokhu awuzange ngisho uzonginika indodana yakho kuphela." Futhi wathi nje cishe ngaleso sikhathi babe yinqama igaxele nezimpondo zayo ehlane emva kwakhe. Ngifuna ukukubuza ukuthize mfowethu, udadewethu, yabe laphi leyo nqama na? Bukani usemuva lapho uhambo lwezinsuku ezintathu ukusuka empucukweni ehlane lapho kunamabhubesi, izimbungushe nazo zonke izinhlobo zamatetshana nezilwane nezinto emuva lapho zaziyo ibulala leyo nqama khona manje. Futhi bukani umphezulu le esiqongweni sentaba lapho okungekho manzi khona, futhi wayecoshe abadwala macala onke lapho enza leli altar, nenqama yayingekho lapho. Kodwa ngenkathi uNkulunkulu eyidinga eyodwa yayilapho, futhi kwakungesiwo umbono, wayigwaza negazi laphuma kuyo yafa. UNkulunkulu wakhuluma yaba khona ngalo mzuzu, no-Abrahama wayikhipha ekubeni khona ngomzuzu olandelayo. Niyabo, Jehova Jare, inkosi iyozibonela iwundla. Okungena kwenzeka ukuba inqama ibe lapho uma noma ubani azi ngemvu emenweni ehlane elinjengalelo phakathi lapho, lapho zonke izilwane zasendle nezinto ezinolaka emuva phakathi lapho zaziyo ibulala leyo nqama khona manje. Yayingeke ibe khona emuva lapho. Futhi lapha phezulu esiqongweni sentaba lapho okungekho manzi khona, kungekho tshani noma lutho phezulu lapho, futhi yayingekho lapho imizuzu embala phambi kwalokho. Futhi nje emzuzwaneni uNkulunkulu ayedinga ngawo leyo nqama yayisilapho, wayikhuluma yaba khona. Njengoba nje wayebonakale kuye ezansi lapho u-Elohim, wayedinga umzimba, wayedinga umzimba ukuba ehlele emhlabeni ekuwo. Ngakho wavele nje waqoqa kukhanya komhlaba nezulu nezakhamzimba o-petroleum, kanjalo njalo wayesengena kuwo. Niyabo, unguNkulunkulu. Ilo ndlela ayokwenza ngayo wena emva kokuba ungasengaphezu kwesipuni esigcwele umlotho othulini. Yena uyobe esalokhu ekhuluma, futhi wena uyoba khona, uyobiza igama lakho, futhi wena uyophendula. Inzalo ka-Abrahama okunje pho leso sithembiso sigcwalisekile. Qaphelani, kwakuyinqama. Manje umani nomzuzu nje ngaphezulu ngingathanda ukuchaza lokhu. Niyazi ngobuye busuku ngakushiya kanjalo, angikaze ngisho ngikuchaze ebandleni lami. Kubulani, ngenkathi eqinisa lowo mhlatshelo, waqinisa leso sivumelane kuye. Ethatha imbuzi yesikazi, wathatha isithole, ithole lesikazi, wayesezahlukanisa kabili, wayesethatha inqama. Manje kubulani, ngenkathi inzalo yobukhosi yokukhona kwakhe, kubulani, kwakungesiyo eyesikazi, kwakunguye owesilisa, kwakunguye owesilisa, isithembiso siyagcwaliswa. Qaphelani, inqama yona yena ukuhlangabezana nezwi, uyizwi leyo nqama, hhayi isikazi. zanikelwa kuqala kubulani uGenesis eshumi nanhlanu ukuthi yisikazi zaba yiyo phansi waseke ethatha enqama inqama yaba ngeyokugcina yena inqama izo elihlinzekiwe hayi imbuzi yesikazi inhlangano ibandla niyabo hayi yena ibandla kodwa yena inqama amen ingalezo zizathi azalwa ngo-April hayi ngo-December njengoba ibandla lamaroma likubeka usuku lokuzalwa kukankulunkulu welanga base belubeka nolwakhe phezulu lapho zingamashumi amabili nanhlanu kudisemba inkathi amasekisi abo lalenzeka khona uma uke uthathe wadadisha umlando webandla futhi niyaqonda ukuthi babeka lokho phezulu lapho bakwenza kwakunusuku lokuzalwa kukankulunkulu welanga ilanga uma limacishe impela ngqi akukho kushintsha kulo izinsuku ezinhlanu usukela kudisemba zingamashumi amabili kuya zingamashumi amabili nanhlanu babeka indodana kaNkulunkulu nosuku lokuzala lukaNkulunkulu welanga lufane bexegisa ubuKristu nobuhedeni bakwenza uDisemba wayengeke azale kuDisemba zingamashumi amabili nanhlanu ngani yizintaba ezihaqwe yiqhwa phezulu lapho eJudea wazalwa njengoba onke amawudli enjalo wazalwa ngesikhathi sasento sahlobo futhi wadingeka azalwe phansi kwenqama ngoba wayeyinqama lenqama kwakungu April impela wazalwa phansi kwaleyo nqama yilokho ayeyikho wayeyinqama kaNkulunkulu lo kwakunguye phezulu lapho wathatha indawo kaIsaka amen anibona
there it is show here
ukhombisa lapha ngokusobala umlobokazi oyinzalo yobukhosi akayiukubizwa ngaye ibandla umhlatshelo wembuzi yesikazi yamahlelo qhabo kodwa nguye izwi elibonakalisiwe lenqama ukuba uyizwi nenqama ke akabizwa wathi akabizwa ngegama lalo kodwa ababizwa ngegama lakhe uyothathela abantu kwabezizwe hayi begama lakhe owesifazane kodwa begama lakhe bayophatha igama lakhe hey nikwesabela yini khona owezizwe uyophatha igama lakhe inqama hayi igama lakhe owesifazane ibandla hayi yena owesifazane kodwa yena osilisa haleluya inzalo yobukhosi iyo libone animboni yini umalakhe wesine efezekana abuyisele kukholeni kwasekuqaleni izwi likaNkulunkulu impela linabantu ningakubona lokho asizukukwenza kucace kakhudlwana lelo hlelo malihambe ndoda niyela kulelozwi nephimbo losuku lokugcina nesibonakaliso sosuku lokugcina kuzoshibela abantu babuyele kukholeni kwasekuqaleni uma lakho wesine washo njalo ubuyelwe ezwini futhi wayeyizwi hayi yena owesifazane yena owesilisa amen igama lenkosi ujesu izwi eliqinisekisiwe manje lezithembiso izwi elethenjiswa ujohane ongcwele ishumi nane ishumi nambili imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza uma lakho esino into efanayo okwayishoyo lapho futhi uLuka ishumi nesikhombisa iyasitshela ukuthi ngezinsuku zogcina ukubonakaliswa kweze kuyobe kumi nje ngokuhlelekile impela njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma uNkulunkulu wayezokwehla abonakaliswe enyameni yomuntu futhi azi izimfihlo zezinhliziyo uJesu washo leyo nto futhi yayizokwenzeka ngezinsuku lapho indodana yomuntu yembula khona ekupheleni kwezwe yabo akusile ibala joyinaleni kungukuthi woze kuye lokho inzalo ka-Abrahama yakuthola lapho umhlatshelo wanikelwa esikhundleni sanenzalo yakhe yangempela uthi wanike ngenzalo yakhe yokomoya amen inzalo yakhe yobukhozi inzalo leyendlovukazi na amen ukuba beningayibona nje kumbulani iyini na inyama nomoya kuhlangana kuba kunye bukani kuMathewu isahluko sesithathu nansi inyama yayilapha indodana kaNkulunkulu ezalwa yintombi yehla ivela emzini yaphumela kuJohane umbhaphathizi futhi nanso yayilapho imi emanzini. Ibhayibheli lathi izwi lenkosi njalo liza kumprofeti. Kunjalo na loJohane wayengumprofeti, babekade bengenayo umprofeti emakhulwini eminyaka, kodwa nangu wayelapha umprofeti emi lapho, futhi wayeprofetha ukuthi uJesu wayezofika. Wayekade ephandle ehlane, futhi wathi ubone isibonakaliso. UNkulunkulu wamtshela ukuthi isibonakaliso sasiyolandela lowo Mesiya uma efika. Wathi, umi phakathi kwenu ndawo ndawo manje. Nango yedwa phakathi kwenu ozicatshelo zakhe ngingafanele ukuzijukulula. Uyobonakaliswa ngolukela lezi zinsuku, futhi ngenkathi enza khona ke ngiyoncipha mina, yena akhule. Kwenzeka wabuke futhi umbona leso sibonakaliso. Wathi, nangu eza manje, bheka iwundi likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Umshumayeli omdala weBaptist uDokotela Davis wangibhabhathizela enhlanganyelweni yebandla lamaBaptist. Wakuxoxa lokho nami ngesinye isikhathi. Wathi, uyazi ukuthi kwenzakalani lapho Billy na? Ngase ngithi qhabo, angazi Dokotela. Wathi, nakho kwenzeka, uJohane wayengakaze ebhabhathize. Wathi, uJohane wabhabhathiza uJesu. Kwase kuthi ke uJesu wajika wayeze ebhabhathiza uJohane. Ngathi angazi ngalokho. Ngakho ngangilokhu ngikhuleka ngakho. Ngoba yobusuku emboneni nakho kwakuyilogo, niyabo? Akazange uJesu akazange ampapathize uJohane. Awu ini wathi mina ngiswela ukupapathizwa nguwe. Futhi yini ukuba uze kimi na? UJesu wathi, vuma kalokhu. Bezisani lawo mehlo amabili, indoda amabili asemqoka emhlabeni. Kwakukhona nangu ya uNkulunkulu, kwakukhona nangu umprofethi wakhe. Lezwi liza kumprofethi. Uma izwi lisenyameni liyoya kumprofethi. Akule ndaba ukuthi likuphi, liyoya kumprofethi, lifanele. IBhayibheli lasho njalo. Qhabo, futhi nakho kuza. Wayeyizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi waba yinyama waka phakathi kwethu. Futhi nakho kuza izwi kumprofethi liphumela ngqo emanzini ukugcwalisa nokuqinisekisa isiprofeti sakho. Amen. Nangu uba lapho, futhi lapha lawo mehlo omabili ayahlangana, omunye ngumprofethi nomunye yizwi. Futhi yena uJohane uzithoba phambi kwakhe wathi, yimi engisela ukubhabhathizwa nguwe. Futhi yini ukuba wena uze kimi na? Wathi, vuma kalokhu ngokuba kusifanele, kuyasifanela, niyabo? Ufanele ukuba sigcwalise ukulunga konke. UJohane kuprofethi futhi walazi lolozwi, ngoba izwi liza kuye. Wayazi ukuthi lowo kwakungumhlatshelo, futhi ngokomthetho umhlatshelo wawufanele ugezwe ngaphambi kokuba wethulwe. Kuyilokho impela wababhathiza uJesu, ngoba wayengumhlatshelo ozayo. Ngaphambi kokuba aye empilweni yakhe yomphakathi, wayedingeka abhabhathizwe, ngoba umhlatshelo ufanele ugezwe ngaphambi kokuba wethulwe. Amen. Futhi wampapathiza, futhi ngenkathi enza waphuma masinyane emanzini, wayesebuka phezulu, wayesebuka nomoya kaNkulunkulu enjengejuba lephiko livela kulo lathi, lona uyindodana yami engithokozile ukuhlala kuyo. UNkulunkulu nomuntu baba munye. UAdamu noEva wayemunye ekuqaleni, futhi ngenkathi ebahlukanisa wawa ngenxa yezwi, waligeja izwi wawa. Wenze njalo nonyaka webandla ngamunye, uwa kanjalo ngenxa yokuhumusha ngokungesikho izwi. Bevumela umhumushi lo Sathane olihumusha uEva. Ngempela lelo lingebe ngeliqinisileyo, ngempela leli, ngempela lawa onke angeke njalo leli lingeke. Oh yebo, ngiyazi ngempela. Kodwa uba uNkulunkulu esho njalo, lokho kulenza libe njalo. Akekho ungempela kulo. Ufanele uzalo kwakutsha, ufanele ubuye nomoya ongcwele phakathi kokuthi yilokho noma ubhubhe. Qaphelani uthi nangu nangu engena uJesu noNkulunkulu baba munye bahlangana njengase-Edeni, lapho khona u-Adamu no-Eva wayesekuqaleni umoya ofanayo. Amagama abo lalibizwa ngu-Adamu, yabo? Wayeyikho kokubili u-Adamu no-Eva ndawonye. Futhi ngenkathi ehlukaniswa ukuba ayovivinywa, kwenzekani na? U-Eva wawa ngezwi lelo kwakuyizwi. U-Adamu waphuma wamlandela ukuba amhlenge, kodwa akakwazanga ukukwenza wayengakufanele umhlenga kwasekuthi-ke nakho kufika kwadamu wesibili kuhlenga ibandla okwakusezithunzini nasezifanekisweni manje njengoba kuqiniseke impela njengoba u-adamu no-eva babefanele babe umoya ofanayo ukristu nebandla kuzofanele kube ngumoya ofanayo inkonzo efanayo izinto engizenzayo mina nani niyakuzenza niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na babefanele bahlangane ndawonye inyama negazi uNkulunkulu babefanele beze babe ndawonye futhi babe ngumoya wodwa futhi uJesu Kristu nebandla lakhe ngumoya wodwa ibandla lingakuphika kanjani ukude liweyo ibandla lingayiphika kanjani into uKristu abatshela ukuba bayenze singaliphika kanjani beze sithi-ke singabakristu na uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini celani elikuthandayo futhi niyakuphiwa khona mina ngingumvini mina ningamagatsha nokuphila okusemvinini kuhamba kungene egatsheni ukuba kuthele isithelo abatheli bezithelo nazo zonke izingatsha ezingatheli isithelo esihle ziyagawulwa yileyo ndlela-ke izinhlangano ezenzwe ngayo ziyayephula ziqove izwi bese ziqala zisuke kanjalo nenye iqala ukuya ngapha nenye iya ngapho futhi into yokuqala niyazi izigejane esincane esimbalwa sezintekenteke siyangena beze zifaka umbono wazo kuyo futhi into yokuqala niyazi bese-ke nje kuba yizigejane esikhulu sebhabhiloni uvele nje ayithene ayikaze ihlangane ike ivuke kodwa kuphela yawa futhi zonke zawa azizange zibuye futhi ngikuphosela inselelo lokho kunoma ubani yebo mnumzane niyawazi umlando akaze ibe khona iyodwa unkulunkulu zithi zingahlela nje uzibeka eshelofini nalokho kuyayiqeda uyothatha indoda kwenye indawo ikukhiphe ngqo ngempela qaphelani kulokhu manje bafanele babe munye ujesu wathi ngaleyo nkathi ukuphila okukuye kuyoba sebadleni lakhe uthi naku impela akwethembisa ngezinsuku zomgcina ukuthi ukuphila okwakukukristu okwakuse kuyobonakaliswa ngezinsuku ukuthi izwe selisesimweni sasesodoma njengoba nje likuso manje awuboni yini mfowethu dadewethu na usizani ukujoyina ibandla uma ungenayo ukristu empilweni yakho nokristu ezikhomba yena uqobo empilweni yakho na niyabo yilokho lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo wakusho lokho ubungakusho kanjani uma kungenjalo ungazisho kanjani ukuthi ungokakristu na wena uthi mfowethu Branham ucabanga kanjani ukuthi uyoke wenze lokho kunamathelane nabantu ngalolu suku lwezihlakaniphi lapho yonke into iyihlelo na ngabuzo wesifazane kube kudala ungumkristu na esibhedlela wathi ngizokunika ukuthi uqonde ngikhanyise ikhandlela njalo ebusuku kube sengathi lokho kukhona okwakuhlangene ngakho nobukristu na ngangine ngaya ukuyokhulekela omunye wesifazane futhi elinye inelikazi lalilele lapho ngigula lona nendodana yalo ngase ngithi ngiyangena ngathi nelikazi ungaya ngathi ngiyakwazi ukuthi ngubani ngunkosikazi Oliver wathi yebo mfowethu Branham wathi kade ngigula kabi mfowethu Branham udokotela akatholi ukuthi yini engalungile kini ungawenza umkhuleko na yingaleso sizathu ngikubizile ngathi ngempela dadewethu Oliver ngathi ungakukhathaza ukukhothamisa ikhanda lakho na lathi awulindi nomzuzu nje donsa lelo bhethi ngase ngithi awu kulungile ngathi ngizokhuleka nje ngumkristu na lathi siyi-methodist awu ngathi lokho akusikho engikubuze khona ngikubuze ukuthi ngumkristu yini lathi donsa lelo khethini niyabo lokho kuyincingo kanjalo ke nje angake abe njani umuntu kanjalo na lobo ngumnyama buqe nokumnyama umehluko obuhlelo ubanquma ubasuse ezibusiseni zikankulunkulu lokho kukhona kuwo wonke amahlelo kunjalo mfowethu ungayi kuye owesifazane yembatha yena owesilisa ungathathi igama lakhe owesifazane thatha elakhe owesilisa niyabo thatha igama lakhe wena uthi mfowethu Branham uzokwenza kanjani kunamathele namhlanje na uzokwenza kanjani na wenze isithembiso ukuthi wayezokwenza wathi ungesabi mhlambe omncane uyathandeka kuyihlo kukunika umbuzo uzokwenza kanjani na usalokhu enguJehova Jara. Usalokhu enguJehova Jara. UNkulunkulu angazihlinzekela yena uqobo ibandla. Angamvusela u-Abrahama abantwana kulawo amatshe. Yena impela unguJehova Jara. Wena uthi uzosebenza na? Uzosebenza impela uNkulunkulu wakwethembisa. Cabanga ukuthi uzokwenza. Angikwazi, kodwa yena uzokwenza. Nginaso isibopho sokukwenza, ukwenza. Nginesibopho nje sokushumayela. Kungumsebenzi wakhe ukukuqinisa. Lowo nguye. Uma ngimi ngeqiniso, uyoma ngalo. Ukufakazisile. Futhi uzokwenza. Wena uthi kumnyama kabi kabi? Yebo, ngiyazi kumnyama kabi kabi. Futhi bonke abefundisi bezenkolo bayongena kule nhlangano enkulukazi baye ekuhlatshweni. Ngakho nizokwenza njani ngalokho na? Ungikhumbuza nje ngendaba encane. Ngingahle ngisho lokhu ngaphambi nje kokuvala ezansi eCarlsbad, eNew Mexico. Lapho banemigede lapho niyazi bafanele behle cishe imayela phansi phakathi kulowo ngangingazithandi neze lezo zinto njalo bafana nemvukuzana emhlabathini futhi ehlela phakathi lapho futhi oh kuba ngubumnyama phakathi nobusuku phakathi lapho futhi kukhona le ntombazana encane emile oh sawumbe njengaleyo nto encane lapho nomfowabo omncane wayemi ngapha iceleni elilodwa nomphele kezeli owayebehlisa umphelekezeli wathi inyelele waya ngale lambini nalo mfana omncane wayihambisana naye eqaphele umphelekezeli ngakho umphelekezeli wawelela laphaya wayesethatha leswishi wase eyiphosa nje iswishi eyicima. Oh hey, ukhuluma ngokuba mnyama, imayela ukujula emhlabathini. Ngiyazi kumnyama ngangokuthi wawungakwazi ukuvayizelisa isandla sakho, wawungeke ubone lutho. Naleyo ntombazane encane yayidazuluka ngakho konke okwakukuyo. Yayigxuma nje phansi phezulu futhi idazuluka. Idazuluka kakhulu nje njenge futhi kukho konke kudazuluka umfana omncane emi ngale ecaleni elilodwa wathi oh dadewethu omncane, oh dadewethu omncane wathi ufuna nemfowethu omncane na? Wathi ungesabi ikhona indoda lapha engakukhanyisa amalambu. Ikhona indoda lapha engakukhanyisa amalambu. Yona inguJehova Jara. Niyabo ikhona indoda lapha ephakathi kwethu kulobu busuku. Umoya ngcwele ingawakhanyisa amalambu. Iyizwi indoda lapha engawakhanyisa amalambu. Angazi ukuthi izokwenza kanjani. Akusiko kwami ukuba ngazi, kodwa iyakwazi ukuthi ikhanyiswa kanjani iswishi. Yenza isithembiso. Yasenza phezulu lapho ngenkathi u-Abrahama esenombeze wakhe phezulu komqala wendodana yakhe. Yakhanyisa ilambu, ya ingalikhanyisa ilambu futhi kulobo busuku. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzu nje, uNkulunkulu asize ukuthi uzokhanyisa leyo swishi encane enhlizweni yakho. Bangazi, kuleli viki nibone umoya ongcwele omkhulu phakathi kwe akukho mbuzo kulokho kodwa oh lelo lambe lincane malikhanyiswe kulobu busuku ungaligethi mfowethu dadewethu. Ngicabanga nje ukuthi ngalesi sahluko esincane esisoda lapha sika Abrahama sifakazisini nje sikuxhumanisa imuva naphambili usuka kuGenesis kwesambuleni. Ufakazisile ukuthi ihora lini esiphila kulo uKristu enqatshiwe esizweni sakithi futhi ukuzamazama komhlaba okuningi kuzindawo ngezindawo iSodoma neGomora ibandla esimweni salo impela libumba umfanekiso wesilo. Zonke lezi zinto yenzekile njengoba iBhayibheli lasho. Nani bantu niyakwazi lokho niyabo. Manje ngaphandle kwalesi sehlakalo esikhulu noKristu, uma kuphila kukaKristu kungena kuwe, manje ake nje uzibuke wena uqobo esibukweni sikaNkulunkulu futhi ubone nje ukuthi ungazikhomba yini wena uqobo kulobu busuku. Ukuba wawukade uphila ezinsukwini zikaNowa ngesikhathi sikazamcolo, yiluphi uhlangothi owawuyobandakanywa nalo na? Ukuba wawuphila ezinsukwini zikaMose, yiluphi uhlangothi umgodi owawuyoba ngakulo na kuba wawuphile ezinsukwini zikaKristu ngathi onke amabandla lalimelene naye na wadingeka ame yedwa phandle lapho nezinto azenze into kuphela kwakunguNkulunkulu enaye ileyo nto kuphela ngisho nabo bonke abafundi bakhe cishe basuka bamshiya kodwa iliphi uhlangothi isimo sakho samanje nje wawuyoba kuphi uyoba ngakuluphi uhlangothi na iliphi uhlangothi wawuyoba ngakulo khona manje uma umbona futhi phakathi kwethu ngqona manje ulapha futhi angakhanyisa ilambo enhlizweni yakho futhi nje agcwalise impilo yakho ngomoya ongcwele bangakuphakathi lapha manje amakhanda enu ekhotheme nezinhliziyo zenu futhi abazokhuleka nami umzuzwana njena manje baba wasezulwini siyazi ukuthi awuzi nje futhi wenze izinto ukukhombisa nje ukuthi ungayenza uyenzela inhloso futhi inkosi leli viki ngizwe ngiholeleka ukuba ngilinde kuze kube yilo mzuzu ngaso impela lesi sikhathi ukuthi kuqala babezobona ukuthi izwi liyaqiniswa ningaleya kwanoma yimuphi umbuzo manje nalomlingisa oyedwa uAbraham lapho bonke abalingiswa eBhayibhelini beboshelwa kuqonqo futhi siyabona lapho esihlezi khona manje baba ngezwi elephukile kodwa ningokwedlula konke ebengingakwenza ngiyakhuleka manje ukuthi umoya ongcwele omkhulu olapha owazi imfihlo yayo yonke inhliziyo uzokhuluma kuleyo nhliziyo khona manje yenza Nkosi khuluma lo ubengeza ukuhamba kuba ubuza kulobusuku kuba umnyango ubuzovalwa kulobusuku kuba bebezofa sebesemgwaqeni bekhaya noma bathole ukushayiswa imoto futhi babulawe noma bafe batholakale befile empedeni ekuseni bebengeke basindiswe oh Nkulunkulu siza ungavumeli namunye wabo wahambe ngaleyo ndlela uma nje bejoyine ibandla Nkosi kwangathi bebengeke babe namahloni ukuba baphume bathi ekelele futhi bacele uNkulunkulu ukuba bagcwaliswe ngomoya wakhe ukuthi ukuphila kwakhe kuzongena kubo uma bebengakwazi ukuqonda lezi zinto kanjalo nabafundi abaziqondanga kodwa babambelela umoya ongcwele waze wathululwa khona ke bakuqonda futhi baloba iBhayibheli ngiyakhuleka baba manje ukuthi uzokhuluma kuyo yonke inhliziyo futhi ubasize ukuthi indoda engakhanyisa ilambu isemnyango ngqo kwenhliziyo yabo amakhanda ethu ekhotheme manje bangaki phakathi lapha bazobaqotho ngempela futhi bathi mfowethu Branham ngiyazi ukuthi angilungisele loNkulunkulu ngifuna uphakamise isandla sakho yiba uloku nje ukhothamise ikhanda lakho wonke umuntu kodwa uphakamise isandla sakho ngilungisele noNkulunkulu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise yebo ngizandla ngiyaza ngilungisele noNkulunkulu yabo engizama ukukwenza ukufumana umusa kuNkulunkulu walenkonzo enkulu yokuphilisa kusasa uma nje ngingathola umusa angikholwa ukuthi izoba khona into esalayo kodwa leyo ezo uNkulunkulu azoyiphilisa uma nje ngingathola abantu kuba bakholwe manje wena ongenawo ubhaphathizo kamoya ongcwele futhi uyazi ukuthi lawo ngamafutha uma waungenawo amafutha esibanini azingenanga futhi senake nezwa ngesikhathi esinjengaleso emaphepheni lapho ama-Presbyterian amaluthela baliphephabhuku losomabhizinisi abangamakristu amaluthela i-Presbyterian ngisho nekateluka afuna ukuthola umbhaphathizo kamoya ongcwele ngamakhulu futhi angazi noma labo osomabhizinisi be-full gospel bayaqonda yini ukuthi abazukuthola iBhayibheli lathi lapho zingena zathi sipheni amafutha kwawena zasho intombi elele zaqonda ukuthi zazinaso sonke leso sikhathi sokuthola amafutha kodwa azikwazanga ngakho lapho umyeni esezofika nje zathi sipheni amafutha kwawena zathi sinanele thina nje hambani niyowathenga kwaba wathengisayo futhi sahambile umyeni uyafika umlobokazi wangena zase ziphosele kumyameni obungaphandle ukuba ziphaphame futhi zithole ukuthi uhlitho lwase luhambile futhi zashiywa lapho okuyoba khona ukukhala nokulila isikhathi sokuhlupheka nokugedla kwamazinyo wethu tete wethu kulobu busuku ngani wami uma ungenawo umoya ongcwele unga noma walahlwa icala ngokwenele ukuba wazi ukuthi uvalele ube naye ungasiphakamisa isandla sakho ukuthi ngikhulekele mfowethu Branham ngiyakholwa sisebukholeni bukankulunkulu ngikhulekele anginawo umoya ongcwele unkulunkulu akubusise ake nibheke nje izandla ndawo zonke niyamfuna manje ke na manje sengiyazi ngini ma-Methodist nama-Baptist kanjalo njalo kule nqwaba yobuhlanya elandela noma yimuphi umlayezo manje ngini maluthela bengisanda kufunda nje umlando ka-Martin Luther enye yezincwadi zakhe yabhalwa ngaye lapha kunge kudala bathi kwakungesiyo imfihlakalo kakhulu ukuthi u-Martin Luther wayekwazi ukubhikishela ibandla elikatolika futhi azedlulele nakho kodwa ukuba aphakamise ikhanda lakhe phezu kwakho konke ukugxekwa okwakulandela imvuselelo yakhe nalokho kuyahamba kunengqubevane kuzo zonke izimvuselelo ngiyakwazi lokho kodwa manje ekhumbulani lokho kukhombisa kuphela ukuthi ikhona eyangempela uma ubona idwela mbumbulu noma omunye umuntu wenza sengathi kukhona abanakho mbulani nje kukhona elilodwa elangokoqobo elenziwe lisuselwa kulo uma lingenjalo lelo ngelasekuqaleni niyabo ngakho ngiyazi ukuthi lelo ngeke kwabange lasekuqaleni ngakho kuzofanele kube khona lasekuqaleni nelokho kwasekuqaleni ngujesu kristu wangempela lo olapha owazi zonke izimfihlo enhliziyweni yakho khona manje uthi manje ngizonicela uma nimbonile futhi nizwa lezi zifakazo zazo zonke izinhlobo zezinto ziphiliswa nokuthi izinhliziyo zabantu zaziswe kanjani lonke leli viki futhi ni lowo nguye ekhuluma kuwe lowo nguye angazi noma beningakukholwa lokho mina ngikhuleka nangawe bekungakusiza yini na kumbulani umoya ongcwele wanikezwa ngokubekwa kwezandla uPetru emva kokuba uFilipi esehlele eSamaria futhi wabhaphathiza bonke abantu ezansi lapho egameni likaJesu Kristu nokho uPetru wehla wayesebeka izandla phezu kwabo nomoya ongcwele wehlela phezu kwabo niyabo manje uma nikholelwa kulokho angazi noma beningenyukele yini lapha ngamunye ongasindisiwe noma ongenayo umoya ongcwele uzoza lapha futhi ame khona lapha umzuzu nje anginikhulekele uma nje niphume esikaleni sezihlalo akulendaba ukuthi nikuphi imani lapha nje yinyukelani lapha nje futhi ngikhuleke kange nani umzuzwana nje uNkulunkulu anibusise manje wonke umuntu nje akacule manje cisha ukuvuma uma uthanda dadewethu Downing lapha uma uthanda kulungile ngeze khona ngapha bazalane bami uNkulunkulu akubusise mfowethu wonke umuntu athule ngempela manje ekhuleka lona kungaba ngumzuzwane obucayi ngahle kusho umehluko phakathi kokufa nokuphila kwabaningi abantu abaningi ngabe nonke benilapha kuleli viki na nibonile umoya ongcwele akwenzile ngaleli viki phakathi kwabantu na Uma uKristu kumemukela unjalo manje umoya umphefumulo ungeze ungena uNkulunkulu ungena moyo ongcwele na wena uthi ngiyasonda Mfowethu Branham iloko hayi lokho engikhuluma ngakho ngiqonde ukuthi ngabe ugcwalisiwe yini ngomoya kaNkulunkulu na kakhulu awusoze waluthola olunye futhi usuku lwethuba elifanele kunakhona manje lapho uJesu Kristu ekhonjwa phakathi kwethu ukuba ke ubungafa ngaphambi kokusa na khona ke ngeke wabiza ungeze manje esabiza na cheshovuma nakho ke ibani nje nilokhu niza ngonehla Oza, oza namhlanje Tisho kuvuma Ungaphendukeli Ngeze manje na Yazi into it is that is only am. If you tell her what you go on, I'm into your Tesla. Ungagwezi mfowethu, ungagwezi. Ezingelosi zilibaletu zane. Emikhuleko ivuka ezinsizweni ngokuthandeka kakhulu. Oh, wena uzulane woza. Manje ngempela lalela mngani uyakholwa ukuthi umoya ongcwele lonke leli viki ufakazile ukuthi ukhuluma lapha na ake sibone isandla sakho kufanele kube khona lokhu kuningi futhi noma ukuningi ngiyakuzwa lokho kuzwa niyabona aka kusekhona okungalungile kungcono uze Kumbulani, ngingeke ngakuphoqa ukuba uze ngokuphikisana nentando yakho uqobo. Kodwa ngikholwa ukuthi lesi ngahle kube yisikhathi. Konke lokho obukubhekile ngahle kulungele ukwenzeka khona manje. Nalokhu kungaba yikho, ngethemba ukuthi akusikho. Ungahle kuba yisikhathi sokugcina oyoke ubizwe ngaso. Kumbula, akayi kuhlala njalo ebanga. Uyobiza khona ke. Ufulathele ukuba akaphinde eze futhi awuzi ngani khona manje na ungenyukela lapha bese nje uzimela wena uqobo phambi kaNkuluNkulu na uthi ngizoza ngime ngizothatha indlela anginamahloni ngiyasonta kodwa ngifuna lonke izwe ukuba lazi ukuthi sengilungele ukwemukela uKristu esizweni yami umoya ongcwele ngiyeza manje ukuba ngikwenze sengilungele ukuqondisa ngibe ngumKristu wangempela inenekazi langempela indoda yangempela Pela. Ungeze na sizolinda nje woza wehle ngqo nakho ke uphume kovulande base sitezi nasesikhaleni sezihlalo yehlela lapha yenze isinqumo sakho sokuma nje ngani ngingahle ngingaphinde ngikubone futhi kuleli cala lesikhathi esikhulu kodwa uma ngingakuboni kumbula ngizomsula manje unjalo noKristu uzibandakanye nani nizombona enza into efanayo esikhashaneni esincane kulungile manje yehlani thathani isinqumo senu sokuma ngani wena uthi mfoti Branham uyangehlulela qabo anginjalo ngihlulela lokhu kuzo kukimi niyabo kunento ethize phakathi lapha ethi oh basekhona abanye kusenabanye abaningi niyabo manje wena uthi awu mina ngijoyine ibandla mfoti Branham ngiyiphentecostal angisho lokho mngani angibuzi khona lokho Ntombi ngibuza ukuthi unako yini ukuphila kukaKristu na futhi wena uthi mfoti Branham ikhulume ngezilimi lokho kuhle kodwa lokho kusalokhu kungesikho engikubuza ngakho wena uthi mfoti Branham angikaze ngilimaze muntu lokho kusalokhu kungesikho engibuza ngakho ukuphila kukaKristu kukuwe na ungathathi ishansi mngani ungakwenzi lokho uzoba ngenkathi lapho ukufa kukushaya sekulethi kakhulu ngaleyo nkathi ungakwenzi ngiyacela ungakwenzi manje sinabaningi kakhulu lapha khona manje ngizofanele nginikeze ikamela encane labanye futhi ngizokhulekela laba futhi manje ke ukuze sikwazi ukungena singene ekameleni lapho ukuze size sibeke izandla phezu kwabo bemukele umoya ongcwele sizobeke sesikhuleka khona manje senzele laba kodwa msana amakhanda enu umzuzwana nje Baba wethu wasezulwini lapha yilabo abakhotheme lapha abangabesilisa labesifazane bangabantu abaqonde ephakadini bona bafanele bahambe siyakwazi lokho futhi sibona kuzamazama komhlaba okuningi lokho nezwe endaweni elikuyo manje futhi sibona uKristu eza kithi futhi enza izinto azenzayo futhi sibona umlayezo izwi liphuma ngqo bese ke simbona eza ngqo emva kwalo futhi eliqinisekisa ukuthi liqiniso azi zonke izimfihlo zenhliziyo laba bantu manje beze ngaphambili kuba benze isinqumo sokuma bebengeke bakwenze lokhu ngesingabo beza ngoba baholiwe kuba beze futhi baba ngibenzela umkhuleko khona lapha kungesikho kwensindiso yabo kuphela kuba basindiswe kodwa ukuze bagcwaliswe ngomoya ongcwele sibe khona Nkosi kungathi ngamunye omi lapha akagcwalisa ngomoya futhi kwangathi kusukela lapha kungafika evuselelo kulo lonke lelizwe ezovele nje inyakazise lo mphakathi nalo lonke lelizwe macala onke siphe khona Nkosi futhi onke amabandla ne-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, i-Church of Christ, Luthela noma kungase kube yiliphi kwangathi angeza ivuselelo Nkosi yalaba bantu bebuyela emuva nomoya ongcwele wangempela ubonakalisa uNkulunkulu ezimpilweni zabo siphe khona Baba, bangabakho manje futhi ngibanika kuwe manje sizobafaka futhi sibeke izandla phezu kwabo Nkosi ukuze bemukele umoya ongcwele egameni likaJesu manje sonke sisagobisa amakhanda ethu ngicela leli qembu manje lilandele le ndoda khona lapha ngasecaleni lenu ngakho ithola sifinyelela kini emuva ngapha ekamelweni sinendawo ngapha yenu ukuba liguqe phansi siyeza sibeke izandla phezu kwenu ukuthi nizokwemukela umoya ongcwele futhi uma nigula nizophiliswa futhi nje nanoma yini eniyidingayo yanini khona lapha manje singangena ngqo nani baningi osazoza kodwa bangelincane akukho kamelo kubo ukuba bame sifuna nje ukwenza leli holo eliyidabuli libe kahle hambani ningene ngqo lapha kuleli lelicala ngapha nakho ke uNkulunkulu anibusise manje kini nonke lapha manje lapho bephuma anigudluki ngani nenyukele lapha ngqo manje futhi nenzele umkhuleko futhi sigcwalisa le ndawo phama futhi ngapha manje siyongena lapho ukuba semukele umbhaphathizo kamoya ongcwele siyangena emva kokuba sesibone inkomba yaleyo Nkosi uJesu lapha phambi kwethu leliviki futhi sazi ngaleya kwethunzi lokungabaza ukuthi lowo nguye lapha manje kumbulani umoya ongcwele ofanayo uJesu ofanayo okwaze ukungitshela ukuthi bekuyini indaba ngalabo bantu lapho ebebe khona ukuthi babengobani ukuthi bebengavelaphi ukuthi kuzokwenza kani kubo futhi niyazi akukaze kwehluleke nakanye futhi akusoze lowo moya ongcwele ofanayo ungitshele ukuba ngenze lokhu lokho kunjalo ngikwenza ngoholo lukamoya ongcwele manje kuseyilokhu nizothi nje leli qembu lingaphuma kuleli elinye ikamelo lapha ngaphambi kokuba siye laphaya sifuna nizwe manje nina lapha wozani kudlukani nenyuke ngapha manje bonke abanye benu lapha ufuna umbhaphathizo kamoya ungeze yini khona manje kudlikane enyuke ngapha uNkulunkulu akubusise insizwa futhi uma abanye benu begula futhi bengagcwalisiwe ngomoya ongcwele anizingani nemukele uKristu nememukele khona ke nizoma kangcono kulobu busuku leli nenekazi lishayiwe nje lalahlwa phansi liphansi kakhulu kokulahlwa icala nangokuthi likwazanga ukukumela bayalisiza ukuba liye ekameleni woza manje wena ulandelayo wakho lapha manje kunenqwaba yendawo emi ezungezile manje yenyuka wena ongamalunga ibandla ama-Methodist ama-Baptist asinicele ukuba nilayelani bangani ngiyazi bathi iPentecoste balihlela iPentecoste yiphutha lelo iPentecoste liyisehlakalo ama-Methodist ayalithola ama-Baptist ayalithola onke ayalithola iPentecoste alenziwe inhlangano isehlakalo futhi uma ungakaze ube nesehlakalo sePentecoste woza ulemukele manje kumbulani uma ungikholwa ukuthi nginceke yakhe umprofeti wakhe kumbula kunombhaphathizo kamoya ongcwele wangokoqobo khona phakathi kwabo bonke ubuhlanga kusalokhu kukhona umoya ongcwele wangokoqobo ukuphila kwangokoqobo woza ulikhole khona manje ngeze yini sisacula nje elilodwa amanye amavesi amabili aleliculo ukuze ngiqinise ngeke ukuthi imphefulo wami uhlanzekile uma sengisuka kuleli dolobha manje igazi elizukuba phezu kwawo na ngiyazi ukhuluma kwabanye awuzingani na uma manje ku namhla uNkulunkulu abusise phela umncane uNkulunkulu anibusise nina nonke nimi lapha manje nakho ke yenyukani shukuvuma wozani kunoma yiliphi icala leli ngaphandle ngaphakathi ovulande basezitezi noma ngabe yikuphi ihlani ngomanje phansi ngqo lapha thathani indawo yenu nenzele uKristu ningabi namahloni ngaye uma benifa ukuba ke ubuzwa inhliziyo yakho igcabashiya khona manje na futhi ikubulani lo ukhuluma kuwe ubambe inhliziyo yakho ngesandla sakhe uyayazi imfihlo yenhliziyo yakho. Ngikusho egameni lenkosi, kunabanye abaningi lapho kumele beze. Alizingani na uthi ngabe yimi mfoti Branham na? Yebo, nguwe. Uma ungavumi ungayithathi ishansi. Thandeka kakhulu wena uzulane oza cisho kuvo. Nakho ke, nakho ke vuma isivuno. Nakho ke isivuno sesithi asedlule. Woza cisho. Olunye usuku uyobala ithi kakhulu, ungalindi elinye ihora, umuye umzuzu, sukuma ngqo bese uyeza. Zizwa, letha intombi yakho, letha isoka lakho, mama, letha ubabayi, wozani khona manje, wonke umuntu. Ntombi, zizwa, noma ngabe ungubani, khehla, salukazi, wozani. Yikho lokhu, uma usugugile, kumbula ukuthi ngisanda kunikhombisani ngeBhayibheli. Nizokuqulwa umanje, nizokwemukela inzalo ka-Abrahama. Kodwa kuzokwehluleka. Okudabukisayo, okudabukisayo, lokho kulelo kumuncu. Cishe kodwa ulahleke. Asikhothamise amakhanda yethu manje. Nkosi Jesu, oh Nkulunkulu, hlola zonke izinhliziyo, hlola wonke umuntu, moya ongcwele omkhulu, oh Nkulunkulu. Makungabi sezeni kulokhu, ngisho umuntu oyedwa, kwangathi wonke umuntu, wonke umuntu, Nkosi akasindiswa, ungavumeli oyedwa wabaduke aphume Nkosi. Ngiyababiza egameni lenkosi uJesu, babengamagugu omcele wenkosi yami, oh, obukhona bakhe bulapha, insika yomlilo enkulu ihamba-hamba endlini, ishibeka phezu kwezinhliziyo. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi leyo nhliziyo izoqabula lawo maketawo futhi ivuke futhi ize kamnandi kuJesu Kristu ithi, Nkosi, konke ngiyikho ngilapha, ngithathe futhi ungibumbe Nkosi endlini yakho enkulu yokubumba, futhi ungigcwalise futhi ungenze indodana noma indodakazi kaNkulunkulu. Siphe khona Nkosi, kwangathi lokhu kungaba njalo, singaqhubeka ukuba sicule elinye futhi ivesi, ungakwenza na khona ke sizodingeka sivale manje ngokushesha ngoba sifanele sifinyelele ngapha nabo bonke abanye. Wozani manje, wozani ngo manje, ningeze na. Unkulunkulu abusise sithandwa emlonyeni wezingane, wemukela udumo. Emeza wena, ekhuluma enhlizweni yakho, ngazi noma yimi yini na, uma kukhona ekuthashaza elilodwa lokungabaza, woza. Elibala yetuzane, imikhuleko ivuka enhlizweni ethandeka kakhulu. Asikhothamise amakhanda ethu manje ngenkathi ilamba besalungiselela manje njengoba nima lapha ngenkani phansi nje liyakhumbula lidingeke lize ngokusho okuye ushaya komthambo kwenye into ethize ngaphakathi kini initshela ukuthi kunento ethize encane engalungile empilweni yenu. Ngiyasazisa isinqumo sokuma kwenu. Khumbulani uJesu wathi, uma ninamahloni ngani phambi komuntu, ngiyakuba namahloni ngani phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele. Kodwa lowo oyongivuma phambi komuntu, yena ngiyakumvuma phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele. futhi manje kunabantu abambala ngempela emuva phakathi lapha manje oselungele ukujoyina nathi manje emkhulekweni ukuthi uzosindiswa futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele. Tshele nje ukuthi uyazisola ngalokho okwenzile futhi uzoba umkristu kusukela manje kuqhubeke ngomusa wakhe futhi ufuna umbhaphathizo kamoya ongcwele ozokuholela phansi kwedlulele ohambweni lokuphila. Baba wasezulwini, bangamagugu emqeleni wakho bebengeke beze, bebengeke beze ingekho into ebaxwayisile futhi wena wathi angekho ongeza uma ubaba wami engamdonsi nakho konke ubaba angiphe khona kuyoza. Futhi namba beza ngento ethize ibatshela ukuba beze. Manje-ke wena uqala umsebenzi Nkosi, ngikhulekela ukuthi izowuqeda kulobu busuku kubo Nkosi, ngokubeza madodana madodakazi kaNkulunkulu sibe khona kwangathi ungelahleke namunye wabo. Ngibethula kuwe manje njengemiklomelo yezwi lakho nobukhona bakho egameni likaJesu Kristu, amen. Manje buyeleni ngqo ekameleni size sikwazi ukufika kini. Yanini ngakwesokudla lapha abangenisi bazonihola libuyele emuva ngqo. Uthi manje manje angazi noma izisebenzi eziqondene nabantu manje zizoza yini zilandele laba abangene ngqo. Abaningi bezisebenzi eziqondene nabantu abavela kwamanye amabandla. Nina befundisi ofuna ukubuyela phakathi lapho nathi manje ukuthola ukuthi ngabe lokhu kwenziwa kahle yini nje noma cha, uzani buyele emuva nathi, uzani niguqe nabantu benu ukuba bemukele umoya ongcwele ngamunye uzangqone. Nina befundisi noma yimuphi wenu, Methodist, Baptist, Presbyterian, akunandaba ukuthi ungubani, woza uyamenywa, woza nalaba bantu. Futhi nina zisebenzi eziqondene nabantu enivela emabandleni ehlukene owaziyo ukuthi kukhuleka kanjani nabantu, bekani izandla phezu kwabo. Uzani manje laba balapho babekwa ezandleni zenu bayimiklomelo yezwi. Ningeze yini manje ngalesi sikhathi izisebenzi zenu eziqondene nabantu bese nenza indlela yenu ebuyele emuva ngaphambi kokuba sishintshe umhlangano lapha okomzuzu nje? Uzani manje kudlukani ningene ngqo. Lokho kuhle, buyelani ngqo ekameleni, izinqwaba zekamelo emuva lapho manje, buyelani emuva ngqo futhi nenze konke eningakwenza ukuba nisize laba bantu abathandekayo. Lapho uJesu ubalethile, ubabambe wabafaka enethini levangeli. Manje bathatheni nibase emuva lapho futhi asikhuleke nabo ukuthi uNkulunkulu uzogcwalisa ngamunye wabo ngomoya ongcwele. Balani iminyango, hlalani khona lapho kuze kwenzeke. Wethembisa ukuthi uzokwenza futhi wakwethembisa futhi uzosigcina isithembiso sakhe. Uqinisile impela nje esithembisweni sakhe njengoba sizobonakala lapha phambi kwethu. Nkosi babusise. Befundisi nikhona na, bashumayelu bantu nje ukhathele ekubhekisiseni noma ukuthola abantu ukuba bemukele umoya ongcwele? Msebenzi wenu wokugada manje abani nabo, yimani ngakubantu benu. Nina madoda aqeqesheke kahle abenesehlakalo nomoya ongcwele, nani besifazane abaqeqesheke kahle waziyo ukuthi kusho ukuthini? Abani nabo odade emuva lapho bekhona, wena owaziyo ukuthi kwenziwani, hlalani nabo emuva lapho manje. Khona manje isikhathi senu, lokhu kungenkathi yomsebenzi wenu wokugada, lona ngumbala wenu manje ukuba nihambe. UNkulunkulu anibusise. Nakho ke thathani indawo yenu nje bese niyongena ngqo nabo lapho futhi nihlale lapho futhi niqiniseke ukuthi kuyenziwa futhi kwenziwa kahle. Nihlale lapho nize nibone ubumnandi bukaKristu kulowo ngamunye wabo. UNkulunkulu uzonihlonipha ngakho. Amen futhi amen. Oh, ngiyakuthanda lokho. Bukani nje ukuthi yini eyemuva phakathi lapho. Ngabe usekhona omunye phakathi lapha ongangenanga obefanele angene na? Uma ekhona, ungasukuma bese ulandela lezi zisebenzi eziqondene nabantu ungene ngona. Kwenze uzokwenza na? Uma ekhona uyedwa phakathi lapha ongazizweli ukuthi ulapho nje ofanele ube khona. Manje khumbula mfowethu, dadewethu, ngingeke ngakwenza lokhu kwenzeke. Yabo, uNkulunkulu nguye owenza lezi zinto, hayi mina. Manje ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzonipha nje lezi zinto futhi aninike isehlakalo sobhaphathizo kamoya ongcwele. nonke ninabantu manje enithanda inkosi uJesu nofuna ukungena futhi akhuleke ngilane muva lapha manje futhi nikhuleke nalabo abantu nizokwenza na ngiyabonga ngiyabonga ngomusa kakhulu uyazi uma ngibona izisebenzi eziqondene nabantu zihamba nabantu ngine ufuna ukusho lokho ngani bantu lapha ofakazisayo ukuthi wena wenziwe ngani ngile zindaweni ngishona abantu ofanele ukubanga abantu abagcwalise ngomoya futhi ngibona ukubizelwa ealtar okuningi kwezinto futhi ngani wawungeke uthole abantu kuba bangene nanoma ubani ukuba bakhuleke nabo yabo lokho kukhombisa ukuthi akapod umoya wenkosi usukile yabo kodwa uma nibona leyo ntshisekelo nomlilo nokulangazelela nokulangazelela imiphefumulo yabantu ngiyaqaphela lonke ivingi isanda kuthatha isikhathi sami nje futhi ngabhekisisa ngokubona ukufihlakele nezinto ezinjalo ukuthi abantu babezobamba futhi bathole ukuthi umoya ongcwele useduzane bese ke ngenza lokho kubizela ealtar nina befundisi niyaqonda ukuthi bengenzani na niyabo ukwenza ukubizela ealtar manje ngenkathi sebekholisekile manje amakhulu abo aphakathi lapho manje ukuba emukele umoya ongcwele nabaningi bangene nabo ukuba bakhuleke nabo manje uma ungaqinisekile ngokuphelele ukuthi unoKristu umoya ongcwele ehlizweni yakho futhi uziqinisekisa yena uqobo phakathi lapho ngothando nokuthula nokujabula nezithelo zikamoya nokuphila kukaKristu kuhlala kuwe manje ke khumbula igazi lakho alikho ezandleni zami futhi manje kumulani lokho akukho gazi eliyoba phezu kwami ngalolo suku uma lukusasa luzoba khona ngolunye lwalezi zinsuku kumulani sizoma lapho akune ndaba ukuthi kubani sizoma lapho noma kanjani umisiwe ukuthi umuntu afe kube kanye bese kuthi ke emva kwalokho kwahluleke futhi sizoma lapho manje uma ungaqinisekile ngokuphelele ukuthi unoKristu umoya ongcwele enhlizweni yakho futhi uqinisekise sayena uqobo phakathi lapho ngothando nokuthula nokujabula nezithelo zikamoya nokuphila kukaKristu kuhlala kuwe manje ke khumbula igazi lakho alikho ezandleni zami kanjalo naye angeke abe necala ngoba ubonakele phambi kwakho futhi wazikhombisa yena uqobo lapha impela nemibhalo bangaki abazofakaza lokho ngokuphakamisa isandla sakho uthi ngikubonile kuleli viki ulungile niyabo khona ke asinaphutha asinazaba manje ngaba ukhona ufunayo obunye futhi ongathanda ukuza na ukuze ngikwazi ukuthi ngithi njengoba isikhathi sami sesilungela ukusuka lapha kusasa uma inkosi ithanda ngingathi ngikhululekile kulo lonke igazi kuleyo vuselelo ngenze okwedlula konke kwami inkosi ngikunikela kuwe manje uvele nje ngamunye manje bangaphakathi lapha ogulayo nodingayo manje futhi ongathanda ukuba nomkhuleko wakho uqobo ake sinibone niphakamise izandla zenu kulungile yonke indlu jikelele manje ngizimicela ningenzele into ethize manje ningabakhola yona manje ngifuna ningenzele into ethize manje bekani izandla zenu phezulu komunye nomunye bekani nje izandla zenu ziphambane ngqo phezulu komunye nomunye futhi manje bukani ngifuna nikhuleke nikhuleke nje manje khumbulani bonke abantu ozongena emgqeni womkhuleko kusasa bafanele babe lapha ngaphambi kwesikhathi futhi babe nekhadi lomkhuleko ulibambe isandla sakho uma sekufika isikhathi somugqa manje uma unothandekayo nina abazalane beMethodist iBaptist iPresbyterian noma ngabe ngubani uma unabagulayo ukuthi woza nabo ngqo woza ngqo wenyukele emgqeni nabo woza sitholele ikhadi lomkhuleko ngoba bese ke ulethe ikhadi lomkhuleko ngqo emgqeni abangenisi bazolicosha bazokwedlula futhi bakhulekelwe ngikhola ukuthi uNkulunkulu uzokwenza izinto ezithize ezinkulu kusasa ngithemba ukuthi uzozenza ingalezo zizathi ngenza ukubizela ealtar okuningi ngenze konke engingakwenza ukuba ngifumane umusa kuye manje sonke sisakhothamisa amakhanda ethu nani nonke nikhulekela omunye nomunye manje iBhayibheli lathi lezi zibona izibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Manje khulekela owesilisa noma owesifazane obeke isandla sakho phezu kwakhe ukuba bakhulekela wena, niyabo? Ungazikhulekeli wena, khulekela bona. Bekani izandla zenu phezu komunye nomunye bese nikhuleka nje, bekani izandla zenu. Nakho-ke manje khuleka ngendlela owenza ngayo ebandleni lakho, uthi Nkosi Jesu, philisa lo bandla othandekayo, udade lona bandla othandekayo, mfowethu noma kungaba ubani bayagula Nkosi, futhi ngingokholwayo futhi ngizolandela izwi lakho, nezwi lakho lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda, futhi ngibeka izandla zami phezu kogulayo, lomuntu ogulayo, lomfowethu ogulayo, lodade ogulayo. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzoqinisa izwi lakho, nesibonakaliso sizolandela futhi bazophiliswa. Nkosi Jesu, ngiyabakhulekela nalamaduku ukuthi egameni likaJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, ukuthi uzophilisa wonke umuntu osebukhoneni bobuNkulunkulu. Sathane uhlulwe yimpi, babubonile ubukhona bukaKristu, balizwile izwi lakhe, balibona libonakaliswa. Izoni ziphakathi lapho zifuna insindiso. Uhlulwe yimpi, phuma kulaba bantu egameni likaJesu Kristu, bayeke ukuba ungabe usabahlupha. Futhi mawuthi uNkulunkulu wasezulwini abavuse ekuphileni futhi nempilo enhle namandla, kwangathi labo abaphethe amakhanda omkhuleko bangadingi ngisho nokungena emqeni omkhuleko kusasa, kwangathi umoya ongcwele ungavela nje ufake umfuthi elali qembu labantu futhi waphilise bonke ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Manje qhubeka mfowethu.